Blog Talk Radio.
Turabasuhuje nshuti muteze amatwi raditahuka tubayikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Igihe ni iki? Turi kwa gatanu, ni tariki ya gatanu z'ukwezi kwa munani umwaka 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbaramutse neza ko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa ibiganiro bya raditahuka. Dushumire ku by'umwihariko Comrade Axel na Comrade Maitre Rusagara, ikiganiro cyiza babahaye kuwa gatatu, nanjye rero nkabanje kuri munsi wa gatanu kugira ngo dukomereze aho bari bagejeje tuganire ku makuru ahari d'actualité murimo kwandika muri benshi. Muri iki kiganiro ndaza kuba ndi kumwe na Dr. Tere Mutabazi mu gice cya mbere, Comrade Ali Abdoukarim mu gice cya kabiri. Reka rero dutange ikiganiro cyacu. Dr. Mutabazi, nagira ngo mbanze guha ikaze numve niba mutwumva aho ngaho iwanyu mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Murakomeye?
Turaho, turakomeye Serge. Ndagushuje kandi ndagushimira kubona wantumiye muri iki kiganiro. Urangiriza ni ndamukanyo kuri Comrade Abdul Karimu n'aba yahageze. Nshuhuje abakunzi n'abateze amatwi radio itahuka.
Urakoze cyane. Reka tugushimire yo kubasha kubona umwanya mu kiganiro cy'igihe n'iki kugira ngo tubane. Ku by'umwihariko twifuje ko tuganira ku nkuru irimo kuvugwa, ivugwa ko raporo y'impuguke za Loni yashyize ingabo z'u Rwanda mu majwi cyangwa igihugu cy'u Rwanda. Iyi sije nubwo tutarabona raporo y'umwimerere ngo tuyisome tumenye ibikubiyemo, ariko ishusho ngari ndumva yizi, kuko si ubwa mbere tuganiriye ku maraporo nk'aya ashinja ingabo z'u Rwanda kuba zikorera ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Congo. Biranatworohera kuko abasirikare bakuru b'u Rwanda barabyigambye, barimo ba General Mubaraka Muganga, kuba u Rwanda ruhakana ruti ntabwo rwose turi muri Congo, kandi bizwi na buri wese ko bari muri Congo. N'andi maraporo agiye asohoka mbere y'igihe cyose bakomeje kuyarwanya bavuga ko batari muri Congo, ariko byabacika bakigamba bati tujya muri Congo tugakora ibyo tugomba gukora ubundi tugagaruka tugira insinzi nyine nk'abana b'abanyarwanda. Iyi nkuru nshyashya y'iyi raporo nshyashya nk'umuntu umenyereye gusesengura kuri aya maraporo kuko twajya tubikoramo n'ibindi biganiro, iyi nkuru wayakiriye ute kuba impuguke za Loni zongeye gushyira mu majwi ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo?
Urakoze cyane. Ndakeka ko icyatumye bongera kuzishyira mu majwi ni ibi bitero byubuye cyane cyane mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ntabwo ari ukura ahubwo nuko byakaje umurego, kuko mu mezi ya vuba ingabo z'u Rwanda zinje yo mu kwezi kwa cumi na kumwe, cyane cyane igihe icyo cyiswe operasiyo Shuja cyatangiraga. Ingabo za Uganda zagiye yo kubera ko leta ya Uganda yari yumvikanye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babemera ko bakwambuka. Hari n'abavuga ko n'ingabo wenda z'u Burundi baba barazemere kuzakwambuka zikajya muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo ni amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame turibuka mu kwezi ngira ngo kwa kabiri arimo kurahiza minisitiri w'umutekano niba nibuka neza, yaravuze ati nanjye nzajya icyo gihe anashaka n'urwitwazo kuko ikintu cyose mbere yo kugikora ashaka urwitwazo. Aravuga ngo hariyo ngo FDL ngo kandi ngo na ADF ngo irimo kurwanwa n'ingabo za Uganda ngo igizwe ngo n'ibyihebe. Icyo gihe habaye n'imikino yo gufata abantu bamwe mu mujyi wa Kigali ngira ngo no ku Gisenyi, bavuga ngo bafite aho bahuriye ngo niyo mitwe y'iterabwoba ngo bakabanyura no mu Rwanda bakajya za Mozambique. Mbese ibintu bidafite umutwe, bidafite ikibuno, ibintu byo kuremekanya byo gushakisha impamvu. Ariko icyo gihe yaravuze ngo ati twebwe nta nubwo ati turasaba bakumva nta kibazo, ariko niyo batakumva ntawe dusaba imbazi tugomba kwambuka. Ayo ni amagambo yavuzwe. Wari umaze kuvuga uti General Mubaraka nawe yaravuze ati hariya ni mu gihugu kinini ati tuzajya tujyayo. Kagame nawe abisubiramo ati doctrine y'ingabo z'u Rwanda niyo kurwanira hanze ahanini tudagomba kurwanira iwacu muri mu kirambi. Mubaraka yaravuga ngo ni muri Sara. Nta handi rero bavugaga uretse muri Congo kuko ntibavugaga mu Bugande. Kabone n'ubwo muri icyo gihe umutekano nako umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'icya Uganda wari ukiri nawe ukirimo ingorane nyinshi, simvuga ko ubu ngubu wenda aho uriya mwishywa wa Kagame ni kwavuga Jenerali Muhoozi akurengera ingendo eshatu ebyiri mu Rwanda, niba wa umutekano warasho na kumubano waragiye icyo wiyongeraho. Kuko ntabwo tuzi niba urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu binyura ku mipaka uko bisanzwe yabo wakagitumba Gatuna na Cyanika, ibyo abahegereye nibo babihamya cyane, ariko natwe twakabimenye kuko amakuru aragenda cyane. Icyo gihe rero byagaragara ko abategetsi b'u Rwanda bahora buri gihe barekereje, ariko bari baragerageje n'ibindi serije byo kugira ngo basubire muri Congo. Uribuka umukuru wa polisi yaje mu Rwanda akakirwa na Jenerali Munyuza, umukuru wa polisi y'u Rwanda, bakumvikana ko ngo u Rwanda rwakoheza ngo abapolisi ngo igoma ngo kugarura umutekano cyangwa se gutangira abo bavuga ko ari imitwe y'iterabwoba za ADF n'abandi bantu ngo bameze nkabo. Si ibyo byonyine, hari hashizemo igihe u Rwanda nyuma y'uko ikirunga cya Nyiragongo kiruka ruvuze ngo rugiye kubaka ngo umudugudu w'icyitegererezo, byose muri icyo gihe byaterwaga n'uko umugabo wari ushinzwe umutekano muri Congo François Béya yakoranaga bya hafi n'u Rwanda, icyo bakeneye agahita kimenya, ndetse n'abandi bantu benshi bari mu ngabo za Congo bahaga amakuru ingabo z'u Rwanda kugira ngo zimenye icyo ari cyo cyose kiba hariya. Ariko rero ibi byerekana bivuga yuko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo wabivuze si bwo bwa mbere bibaye buriya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane nibwo hagiyeho impuguke z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi ni groupe ibigizwe n'impuguke zigeze kuri eshanu cyangwa esheshatu zigenda zikurikirana ibintu bimwe na bimwe muri kariya gace ka Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo mu ntara ya Maniema ndetse rimwe na rimwe no muri Ituri ako kanama rero kagenda gatanga amaraporo gatanga nibura amaraporo abiri mu mwaka hari raporo bakunze gutanga mu kwezi kwa cumi n'abiri ari raporo navuga y'igicagate bagatanga raporo irangiza umwaka mu kwezi kwa gatandatu niko bakunze kubitanga nta raporo n'imwe batigeze bavugamo ko u Rwanda ruri muri Congo izo raporo zabaga ziteze akenshi zigizwe n'ibice bikurikira hari igice kirebana n'imitwe yitwaje intwaro muri ako gace kariya gace navuze Ituri Kivu y'amajyaruguru Kivu y'amajyaruguru nayo irimo intare ebyiri nini navuga icyo bita Rugranor za Bene na Butembo na Rupitino hariya muri teritwari ya Nyiragongo Rucuro na Masisi hakaba rero na Kivu y'amajyepfo bareba rero imitwe yitwaje intwaro yaba iy'abakongomani cyangwa iy'abanyamahanga ndibuka ko nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda nigeze gufata umwanya nkoraho ubushakashatsi hari hafi imitwe igeze ku ijana na mirongo itanu y'abanyekongo ariko harimo n'imitwe y'abanyarwanda harimo n'imitwe y'abarundi mbese umutwe uwo ari wo wese ufite izina witwaje intwaro urimo igice cya kabiri kindi barebana iyo gurupe ireba ibirebana no kutubahiriza amategeko yo kurengera abasivile mu gihe cy'intambara cyangwa cy'imidugararo ibyo bita humanitarian law hakazamo igice cyo kureba niba ibihano byafatiwe imitwe imwe birebana no kutinjiza intwaro niba byubahirizwa numva n'igihugu cya Congo hari aho kigeze gufatirwa bene ibyo bihano hanyuma icya nyuma bareba ni ibyerekeranye no gusahura umutungo biriya byo gucukura amabuye y'agaciro kenshi serije rwose u Rwanda bajya baruvuga bakavuga amazina y'amakompanyi azwi avuga ko akora ibyo by'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro byaragaragaye kenshi ko mu Rwanda habaga hari aho batunganyiriza ayo mabuye no mu minsi yashize twumvishe leta ya Congo aho ihagarikiye amasezerano amwe n'amwe yari yajyanye na leta y'u Rwanda bavuga ko bari barubatse n'uruganda rutunganya zahabu igomba kuba ngo yaravaga ahantu bita Kabitatu ishobora no kuba yaravaga ahandi ariko na mbere y'uko urwo ruganda rujyaho hari amabuye y'agaciro menshi yo muri Congo yanyuraga i Kigali za kontwari nyinshi amasosiyete azwi yanyuraga mu Rwanda si amabuye y'agaciro gusa harimo ibintu by'ubucuruzi bw'imbaho twigeze gukora ikiganiro kuri iyi radiyo ngira ngo hagana nko mu kwezi kwa kabiri niba nibuka neza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda twibaza tutari ko amabuye bavuga mu Rwanda bacuruza u Rwanda rugaragara ko ruri mu bihugu bya mbere bicuruza amabuye y'agaciro ava mu bihe birombe mu Rwanda ahantu hazwi ko ahantu hose hacuruzwa hacukurwaga amabuye y'agaciro yaba gasegeti yaba rufurama yaba zahabu ko aho hantu hazwi kandi ko ayo mabuye yahashize ariko igisubizo ni kimwe nuko ari amabuye yavaga muri Congo. Hari n'amabuye atarigeze na rimwe abaho mu Rwanda, abize geographie et géologie du Rwanda ntabwo bakubwira bati hari ahantu hacugurwaga amabuye wenda diyama imeze gutya ku kigero kingana gutya, ariko ukumva mu Rwanda rucuruza amabuye y'agaciro amwe agenda no mu ndege zikomeye. Hari n'abavuga ko indege y'umukuru y'ubugendwamo amabuye y'agaciro. Ibyo byose rero uko mbivuze ari bine ni ibintu kariya iriya groupe y'impuguke z'umuryango w'abibumbye zakurikiranye kuva nibura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane haherewe kuri ntuza ku cyemezo niba ndibuka neza ibihumbi na 533 cy'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi. Kuba rero ejo bundi barabigarutseho navuze ko ikizwi n'uko ingabo z'u Rwanda zateye muri Congo, niba bavuga bati amafoto yafashwe na za satellite kandi zirahari agaragaza ko abasirikare bageze cyangwa barenga igihumbi b'abanyarwanda bambutse, ntabwo ari ibintu bahimbye. Niba leta ya Congo yarerekanye ibikoresho byakorewe mu Rwanda, wenda byakoroha abategetsi b'u Rwanda bavuze ati twabihaye mu 2023 wenda bahakana ko abasirikare babo batagiyeyo. Bo ariko reka nsubira inyuma gato, uribuka ko mu mwaka w'2012 muri raporo icyo yise addendum yo mu kwezi kwa gatandatu mu 2012 cyangwa umwaka twawureba neza, ari aho berekanye mu buryo buhagije inyandiko ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda icyo gihe zariyo berekana zinavayo ziyobowe na General Charles Kayonga waje kugirwa ambasaderi mu Bushinwa, umunumva yararangije ibyo yakoraga yo ari mu Rwanda. Bigera naho Kongere ya Amerika ikora itume yiga kuri icyo kibazo mu buryo bwihariye kugira ngo barebe niba u Rwanda rwafatirwa ibihano, kuko hari amazina bavugagamo. Uwari uyoboye ntuzangira ngo itsinda rebana n'ububanyi n'amahanga Senator Smith yari yavuze ati aba bantu bakwiye gufatirwa ibihano. Hari umudiplomate umwambasaderi wa Amerika icyo gihe wavuze ati oya reka tube twihanganye kuko inkunga duha u Rwanda ni inkunga irebana n'ibintu byo kuzahura ubuzima bw'abaturage ibyo bita assistance humanitaire. Ati twaba twihangana ariko hari ibihugu bindi byafatiye u Rwanda ibihano nubwo bitari mu buryo bukoraho wenda byari igihe gitoya. Hari ibihugu byinshi byafashe ibihano icyo gihe, ntabwo rero wavuga ko ibyo bihugu byafashe ibihano bidafite amakuru ahagije. N'ubu rero niba babajije ambasaderi wa Amerika ikinshasa akavuga ati ibyo bintu turabizi dufite amakuru, nuko hari nabonye ibyo umuvugizi wa leta y'u Rwanda yatangaje Yolande Macron avuga ko ntacyo bavuze ngo kuri raporo ngo itaratangazwa ngo kandi ngo itarigeze ngo sinzi uko nabyita mu kirango ngo iba validated, mbese byerekana ko ibyo ivuga ari ukuri. Ariko ibyo ntibihagije kuko hari ikiba cyabaye serije, ariko hari n'uburyo abategetsi bo muri leta babivuga. Ikintu kikaba cyabaye bakavuga ati ntitukemera. Uyu umunyamakuru avuga ati twabaje leta ivuga ko itabyemera ariko ntibivuga ko biba bitabayeho. Aho rero nkakeka ko hari igihe u Rwanda rwavuga ko nta barurwanya bakiba muri Congo, General Kabarebe yumvikanye kenshi avuga ati nta FDLR ikibaho, ati inaje ntiyamara kabiri. Ariko nyuma Perezida Kagame yaje ati FDLR irahari, nizo mpamvu nyamukuru tugomba kujyayo. Yolande Macron ubu nicyo kintu ashyira imbere avuga ati impamvu zitera ibibazo hariya ni FDLR. Hari n'izindi ariko bavuga yuko bagiye kurwanirira abatutsi batuye muri kanda karere cyangwa abandi bantu bavuga Ikinyarwanda. ariko twumvishe kenshi baba ari abatutsi ba za Masisi za Rucuru za Jomba n'abandi bavuga ikinyarwanda abahutu bahari bavuga igihutu cyangwa se abanyamurenge mu duce twa Kivu y'Amajyepfo za Minembwe za Itombwe bavuga bati twebwe turi abakongomani hari benshi mwaganiye kuri Radio Serge bavuze turi abakongomani biriya bintu ntitubirimo twebwe icyo tureba ni leta ya Kongo niyo igomba gukemura ibibazo ibyo byose twaba dufite nta mpamvu y'u Rwanda rwakabikoze twaganiriye kenshi amagambo yagiye atangazwa na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ambasaderi Gatete aho yahagarariye u Rwanda ngo avuga ibirebana n'u Rwanda akavuga ku birebana na Kongo nizo rero ni zimwe mu mpamvu zituma kiriya kibazo kitarangira ariko rero nk'inyamagambo nuko ingabo z'u Rwanda kuba ziri muri Kongo zifasha M23 byo ni ibintu bigaragara bidashidikanywaho ni nako izo raporo zivuga nubwo tutarayibona ariko ntabwo ababyanditseho bagomba kuba baryamye ngo babirote Serge numva wenda kuri iki kibazo cya mbere n'abampagarikiye hano
Dr. Mutabazi nkuko nabikubwiye nyine ibi ni ibintu wavuzeho mu gihe kirekire ntabwo ari ibintu bishya kandi nanone niba waruna bikomojeho ukurikiye ku byatangajwe na Yolande Macron avuga ati ntabwo tujya gukora commentaire cyangwa gusubiza ku bintu bitaranatangazwa cyangwa bitaraba validated nkuko warubivuze kuvuga ngo u Rwanda ntabwo rushobora kugira icyo ruvuga ku bintu nk'ibi n'urwiyerurutse nanone ukabona iriya statement basohoye bavuga ngo ni tactic yo kurangaza atari ku kibazo kiraza ukiri bakongera bagashimangira ko ngo ikibazo kimaze imyaka irenga 20 hari abarwanyi ba FDR ku butaka bwa Kongo ngo bari ku ruhande rw'igisirikare ubwo babonye umwanya wo kuvuga ibyo bavuga ngo ni ukurangaza batangiye kwinjiza no propaganda yabo ikindi nanone kongera kugaruka kuvuga yuko u Rwanda rwatewe ngo barushyirize ibisasu kandi ngo bafite ububasha no gusugira bwo kurinda ifasi yabo cyangwa ubutaka bwabo ese twemere ko byabyara nabaye ariko Kongo yasobanuye ko byagenze none se biha legitimacy leta y'u Rwanda kujya kooperatinga muri 23 kandi wibuke ko iyi mico cyangwa uyu mukino iyi tactique wa mugani banayikoresheje mu mwaka wa 2012 uribuka uwitwaga Lambert Mende porte parole wa guverinoma ya Kongo avuga ati n'abanyarwanda babikora nkana kugira ngo babone uko bambuka baje muri Kongo urabona yavuze ati ntacyo twabivugaho ariko avuga ko ari tactique yo kuyobya uburari ubundi avuga ikibazo nk'uko giteye ngo bafite ububasha bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo ese byakorerwa ku butaka bwa Kongo Dr. Mutabazi
niko Kagame na Mubaraka bavuze yuko doctrine ya RDF ari ugukorera imirwano ku butaka buri hanze y'u Rwanda kuko u Rwanda ari rutoya ku byo rero Yolande Macron avuga ntabwo twabitandukanya n'iby'abandi bavuga wavuga uti impamvu bakunze kugarukaho ni izihe reka mpere ku kibazo cya FDLR FDLR buriya tuvuge baravuga bati ni abantu bahoze ari abasirikare bahunze ngo banasize bakoze jenoside icyo bakunze kukigarukaho cyane hari n'igihe bavuga ngo n'ababakomokaho nacyo ntitukibagirwe ibyo byagiye bivugwa twarabyumvishije madamu Mushikiwabo yajyaga akunda kubivuga ngo abonse amashereka FDLR niba wenda yari ifite nk'abasirikare abantu bahoze ari abasirikare ndumva nta waba umusirikare ari munsi wenda y'imyaka tuvuge 25 impamvu ushobora no kuba we kuva ku myaka 17 ndumva ari nk'imyaka yajyaga ifatirwaho mu nk'abajyaga kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare ariko 25 ni ukuvuga wenda nk'umuntu waba amaze mike ongeraho rero indi myaka 28 imaze gushira ubwo ni hafi mirongo itanu n'ingana itatu ubwo n'uwaba ari mutoya harimo wenda n'abakuze ndumva nk'umuntu wavuye mu Rwanda ari ku ipete rya kapitene nta n'umwe ushobora kubona noneho ubu ngubu uri munsi y'imyaka 60 icyo ni kimwe ikindi hari ibitero byinshi byagiye bigabwa n'ingabo z'u Rwanda zibyumvikanyeho n'ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila ari gukitegeka Repubulika ya Demokarasi ya Congo za sokora za umoja wetu n'ibindi bimeze nka gutyo naho Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo agiriye mu butegetsi nabwo yemereye ingabo z'u Rwanda ko force speciale ko zijya kurandura ibyo birindiro bya FDLR twarabumvisha abategetsi ba Kongo babivuga u Rwanda rutabihakana ko babafashije kujya kwica uwari akuriye FDLR General Mudacumura ndetse n'undi mutwe bitwaga ngo Rude ubu bitwaga Afrika abo barabishe kugeza ubu ubajije ati se FDLR ninde witegeka FDLR ifite abasirikare bangashye FDLR iri mu bihe birindiro wenda igisubizo baguha nuko bavuga ngo ifatanya n'ingabo za Congo ariko ukibaza uti Congo igihugu kingana kuriya sinzi umubare w'ingabo gifite ariko kigomba kuba gifite abasirikare barenze 100,000 ntabwo nzi umubare wabyo urebera gusa ku bunini bw'igihugu ukarebera ku mazina baha imitwe ikomeye bavuze bati legion militaire n'abasirikare benshi ukibaza uti FDLR bavuga iri mu basirikare barwanira muri kariya gace ka Kivu y'amajyaruguru ifitemo abantu bangahe bategekwa nande command and control yayo iteyite aho nibwo washobora kugira ikiganiro cyumvikana naho u Rwanda buri gihe bazahora babona impamvu rwose erega buryo umuntu yicaye avuga nta umusubiza ashobora kuvuga ibyo yishaki Perezida Kagame aragenda akavuga ibintu yishaki nta muntu ushobora kumuvuguruza kuko abamuvuguzaga bamwe yarabishe abandi barahunze Yolande Macron nayo yavuga ni umuntu uvugira guverinoma ijyanye bavuga ati uhagarikiwe n'ingwe aravoma aravuga akabazi ko nta muntu uri mu muvuguruzi u Rwanda rwanageze naho mu birebana n'imibanire yarwo n'amahanga bumva ko rwashyikiriye ko hari ibyo rwemerewe kugeza abandi igihe bazabona ko bibeshye ko hari n'abandi bigeze gufashwa n'ayo mahanga cyane cyane ibi bihugu bikomeye yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba Bwongereza ubungubu n'Ubufaransa ariko bagomba no kuzirikana ko biriya bintu hari igihe bigeraho bikarangira aho birebana n'ikibazo cya FDLR ni ngombwa ko wavuga abo ba FDLR ni bande FDLR yova ngo abashyize bakoze jenoside uribaza niba barengeze no kubaho muri FDLR abo bantu ni bande kuko ntabwo abantu bose n'abavukiyeyo basize bakoze jenoside akaba ariyo mpamvu u Rwanda rugira ariko nongereho ko nubwo byaba binameze gutyo mu Rwanda abategetsi b'u Rwanda bagomba kumva ko ntabwo ikibazo cy'abo banyarwanda wenda tunabigiye cy'impunzi z'abanyarwanda kizarangizwa no kubasangaho baba barahariho hose ukabarasa amasasu ukaba wumvishe ko wakemuye ikibazo niba bazi ko FDLR bihari igizwe n'abanyarwanda Leta y'u Rwanda ikora iki uretse kuvuga ngo nzatera Congo nkurikiyeho abo banyarwanda icyo ni n'ikibazo njya numva abantu batitaho bakeka ko ibibazo byose bigomba kurangizwa no kwica bene gihugu ukabarangiza ukabuzi gukemuye ikibazo byatangaza kumva umuvugizi wa leta avuga ko hari abanyarwanda bari mu kindi gihugu ko bafite uburenganzira bwo kujya kubicirayo kabone nubwo baba bavuga bati basize bakoze ibyaha ibi n'ibi wenda niko babyumva ariko ahandi siko byakagombye kumera niba hari abanyarwanda bakiri muri ako gace mu mashyamba ya Kongo byaba byiza babateze amatwi bakumva icyo bashaka nicyo cyarangiza ibibazo njya numva ko hari nabo n'abataha bakabajyana za muto barangiza bakabasubiza muri Kongo nta bantu nzi bakoranye cyane na FDL kurusha leta y'u Rwanda abantu benshi baye muri FDL ubu ngubu turabazi muri leta y'u Rwanda mu butegetsi ariko banageraho abenshi bakabasubiza muri ibyo bikorwa bya gisirikare aho ni kuri FDL haje mikindi cyangwa cyo kuvuga ngo abatutsi bo muri kara gace ka Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ntabwo bamerewe neza bitewe na leta ya Kongo ariko ibyo mu kwivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu ntabwo nzi ko Kongo ivuze iti nimuduhe tuje kurengera abanyamurenge bari mu nkambi ya Kiziba cyangwa ya Gihembe cyangwa tuje gushakisha M23 mu nkambi muvuga ngo mwajyanye kuri umupaka sinzi niba u Rwanda rwarushimije biriya bintu rero byo kwivanga nabyo ni ikindi kibazo ariko hari n'ikibazo icyo cy'amabuye y'agaciro bitajya bivugwa ariko hari inyandiko nyinshi hari ibimenyetso byinshi byerekana ko u Rwanda ruhakurikiranye icyo kintu aho rero niho ibibazo bishingiye cyuko niba hari abanyarwanda abaribo bose uko bakwitwa kose ni inshingano za leta y'u Rwanda zo kubatega amatwi kugira ngo amahoro agaruke mu Rwanda ubwaho kandi agaruka no mu karere icyo ni cyambe icya kabiri u Rwanda rugomba kureka Kongo igakemura ibibazo ibyo ari byo byose nubwo byaba bishingiye ku rurimi umuntu avuga nubwo byaba bishingiye ku nkomoko y'umuntu ahantu aba kongomani bavuga ikinyarwanda baba ari ku butaka bwa Kongo ni ikibazo cya Kongo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda u Rwanda iyo rugiyeyo iyo rubivuze ahariho hose aba ari ukwivana ibintu nanone cya gatatu byo kujya gusahura umutungo utari uwabo u Rwanda rugomba kubireka kuko biriho byinshi babyemera batabyemera ariko biriho n'ibimenyetso birahari Serge ndumva naba mpagarikeho
nakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ku bisano byiza utanze hari n'urugero we nagira ngo ntange hano kuko biri mu byo ndimo kwandikirwaho mwabonye imwe muri cyano muri Congo yitwa Congo Live TV mu minsi mike ishize igaragaza umwe mu banyarwanda witwa Kubwimana Irize wafatiye ari muri Bunagana nk'inasi ya Leta y'u Rwanda kandi ngo yahoze ari umurwanyi wa Rudurunana na za FDL ngo aza guhungira muri Uganda ndetse n'izina rya Comrade Ben Rutabana ryaravuzwe mu bantu bakoraga za operasiyo uyu mugabo arimo mu ifatwa rya Rutabana urumva nimwe nanone muri gihamya y'iki kibazo iyo tuvuga tuti Leta y'u Rwanda uko ikora abantu bagomba kubyitondera yagaragajwe n'icano yitwa Congo Live TV bavuga yuko yahoze muri iyi mitwe aza guhungira muri Uganda ajya mu makambi y'impunzi Leta y'u Rwanda dema imukuramo imujyana mu Rwanda iramucuraninga imudiploinga muri Congo iyo cano ndumva mwarayirebye cyangwa ajya kureba kuko kirimo ibice bibiri hari parti ya mbere mu Gifaransa parti ya kabiri ikaba mu Giswahili barabisobanura neza bavuga kuri uyu mugabo nyine witwa Kubwimana Irize w'umunyarwanda wafatiwe hariya muri Congo muri Bunagana arimo nanone gutegura ibindi bikorwa by'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo
wenda kuri uwo muntu Kubwimana Irize ni amakuru yabonetse ntabwo ndabijyaho ngo mbivuge ariko si we muntu wenyine ufatiwe muri Congo Congo yagiye yerekana kenshi abantu berekanye abasirikare babiri bambaye impuzankano z'u Rwanda iniforme muzankano nge sinzi naho iryo jambo ryatangiriye bafatiwe mu Rwanda nako bafatiwe mu mirwano muri Kongo urwanda rwavuze ngo babashimuse ukwibaza utariko babashimuse gute babashimutiye hehe kordone babafatiyeho n'izihe ese ingabo za Kongo zambutse umupaka zijya gufata abantu zirabazana ni hari urugero wari ugeze ku mpungu uti u Rwanda ruvuga ko hari ibisasu bateyeyo ngo byica abantu ngo byangiza n'imitungo burya n'ibisasu bibiri bavuga kandi nkeka ko na Leta ya Kongo itigeze ihakana ariko bariya abasirikare bigeze gufata ntabwo bigeze aho bavuga ko babafatiye baravuze ngo bari ngo gukora patrouille zisanzwe ku mipaka ngo barabafata ku mipaka rero niba nkariya abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bagombye kuba bakora patrouille ubugenzuzi bari ku butaka bw'u Rwanda noneho ingabo za Kongo zifatanije na FDL nk'uko babivuga zikambuka zikabafata ariko kugeza ubu iyo dukurikiye imvugo za makuru cyangwa abandi nta n'imwe avuga ati ingabo z'u Rwanda za Kongo zanambutse ziraza zishimuta abasirikare bacu babiri k'umusirikare se yavuye hariya igoma akambuka akajya ku mupaka karasa nawe abapolisi b'u Rwanda bakamurasa bakamutsinda ibyavuzwe n'abandi nkeka ko bari kuvuga bati aba basirikare bari ahantu hitwa gutya muri kordoni z'ingizi dore rwa rwego rushinzwe gucunga ibyabaye hariya dore amakuru rwaduhaye harimo n'abanyarwanda kiriya rero nacyo cyakimenyetso ko bari abantu ari abasirikare b'u Rwanda kandi babashubije Kongo hariya rero ntuza u Rwanda nta kuri rwa rufite ni nuko basukiranya amagambo menshi noneho ugasanga amakuru ni menshi cyane ari kugiye ufata umwanya ugasesengura buri gace wajya ubona ibintu byinshi kandi bitandukanye bidafite aho bihuriye kuba rero barafatiyo abo bantu nibyo wari wavuze n'andi mazina y'abantu bafatiye bagiye bajya muri Kongo ni benshi nanjye rero nabikumuje mvuga nti u Rwanda nirwo rwafashe umwanya munini kuva igihe kirekire rujya muri Kongo muri FDLR ikibariho cyitwa gucyuruvana y'abantu bagenda himana bararwakabije bamurenzi n'abandi benshi bareba zanyu za mutobo noneho barangiza sinzi ibyo babigisha mutobo akaba aribo bongera bakohereza muri Kongo kuko babaga bavuga bati aba bantu nibo bazaho bagenzi babo bahoze babana bari nibo bashobora kutwereka neza aho twajya nibyo rero byagiye biba ntabwo byantangaza rero ku nibyo zinuvuze rya kubw'Imana ryaba riri muri urwo rwego Serge ndumva ariko nabangushije
urakoze cyane Dr. Nsemutabazi iyi nkuru ntabwo isaza kandi ndizera ko ndakomeza gushaka iyi raporo kandi turayibona mu minsi ya vuba tuzayisome rero tuyige mu mizi tuyisobanure tumaze kubona n'ibyo ziriya mpuguke ziheraho zivuga ariko icyo dukoze kuri uyu munsi ni ukubwira abanyarwanda tubibutsa ko atari ubwa mbere bisanzwe biriho tactique Leta y'u Rwanda rero ikabivuga iti turugarijwe tugomba kurinda ubusugire bwacu
Serge hari icyo wenda nshobora kukongereraho dutangira ni nakubwiye ko izi raporo iyi buriya ni raporo finale ubungubu turi mu kwezi kwa munani ku itariki eshanu ziriya raporo ubundi zisohoka bitarenze itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu buriya rero kuba yaranatinze gusohoka ni uko harimo amakuru menshi cyane batashatse ko yajya hanze bakibiganiriza biriya bihugu unibuke ko sekretari wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika ubu ngubu ari mu karere azagera mu Rwanda ngira ngo ku wa gatatu azaba ari ku wa gatatu no ku wa kane nta nshidikanya ko biri mu bintu ashobora kuganira na Leta y'u Rwanda numva ari byo watangiye uvuga ko Maître Rusagara na Axel Kaneja bakozeho ariko twari twabonye n'itangazo rya State Department kuba rero iyi raporo yaratinze ikaba irengejeho ukwezi kurenga nuko buriya harimo ibintu bikomeye naho ubundi ziriya raporo bahita bazishyira hanze buri wese akazibona ariko ntabwo ari bwo bwa mbere haba hatangajwe raporo bakagira ibyo badatangaza kugira ngo babanze babiganiriseho abantu buriya no mucyo bise mapping report mapping exercise yo mu kwezi kwa 2010 bavuze ko aba mazina y'abantu bagiye bagira uruhare mu byaha bitandukanye byakorewe muri Congo kuva mu 1993 kugeza mu 2003 ko amazina y'abo bantu ahari ariko batashatse kuyatangaza aha rero nabyo ntibyagutangaza ko izi raporo iyi raporo nayo banze kwishyira hanze kugira ngo babanze baganirize biriya bihugu barebe buri gihugu uruhare rwa cyagize ariko hari n'ibyo ibinyamakuru nibura nka bibiri byavuze nka Agence Reuters yavuze ko yo yayibonye buriya zira raporo ukuntu ziba zinanditse imyanzuro ya iriya ekipe ya experi aba ari nk'amapaje atarenze 50 ariko wasanga raporo igizwe n'amapaje wenda ageze kuri 200 ni ukuvuga yuko za next z'izo raporo ziba zirimo izindi nyandiko amadokima menshi ari amafoto bavuga bati twafashe amafoto ya satellite arimo bazayerekana za korone z'imodoka ntumbwire ko abasirikare barenga 1000 bavuga abanyarwanda bambutse bakajya gufata ikigo cya Rumangabo ndetse bagafasha na M23 gufata poste ya Bunagana ko batababuye biriya rero birahari barabifite hariya ni ahantu isi yose ibihanze amaso u Rwanda niyo bavuga kuriya ni amagambo ahubwo nibo barimo gusinziriza abantu naho buriya ibimenyetso byose birahari nicyo najya ngo nongereho Serge
urakoze cyane Dr. Mutabazi nyine nk'uko ubivuga nibyo tuzabigarukaho nyine tubisesengure tumaze kuyibona mu buryo burambuye bw'imitsi abagira ngo ngushimire mbere yuko tujya mu gice cyacu cya kabiri dukomezanya na Comrade Epimaki Ntamushobora ndetse na Comrade Ali Abdulkarimu Comrade Ali Abdulkarimu nagira ngo musuhuze umusangirangendo mbere yuko wenda ava muri studio ijambo ryanyu
murakoze cyane Comrade Serge mbanze ngushimire cyane Serge kuba wateguye kino kiganiro ukanatumira Comrade Dr. Etienne Mutabazi umuvugizi w'ihuriro nyarwanda akaba ari n'ushinzwe n'amategeko mu ihuriro nyarwanda nkaba rero mushimira cyane ku bisobanuro atanze kandi uko bitanze nanjye ndabishyigikira cyane mushimire kuba yigomye umwanya iwabo burakeye akaza kwifatanya natwe muri ikiganiro ubwo ngubwo wenda natwe nuduha akanya turaza kugira ko kongeraho gatoya ariko byinshi yabivuze niko bimeze ntago namushimira bihagije nkaba mboneraho n'umwanya wo gusuhuza Epimaki rero nawe umwanya yigomwe nkasuhuza n'abakomeredi bose badukurikiye b'ihuriro nyarwanda n'abandi bagenzi bacu bose dufatanyije muri impinduramatwara n'abanyarwanda muri rusange bose abo bari urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu Comrade Epimaki Ntamushobora namwe ikaze mu kiganiro
ndagushimiye bwana Serge kandi ndagusuhuje ndagushimiye kuba washoboye gutegura iki kiganiro kugira ngo duhurizemo turi batatu abayobozi bo mu ihuriro nyarwanda ariko by'umwihariko ko wazanye Dr. Etienne Mutabazi nk'umuvugizi w'ihuriro kugira ngo agire icyo avuga ku byerekeranye n'iriya raporo no ku byo yakomojeho byerekeranye na FDLR byose ndemeranya nawe rwose yabivuze neza kuba nagira icyo nakongeraho byaba ari ugushaka kwica ingingo uko yabisobanuye neza nkabamushimira rero cyane kandi nkamushimira n'imirimo isanzwe akora mu ihuriro kwigomwa igihe cye kigomwa ibintu byinshi kugira ngo ashobore gukorera ihuriro nkaba mboneho rero gusuhuza nanjye ari abudekarimu duhurira muri iki kiganiro ntabwo nari mperutse kubera imirimo myinshi nari mfite mu ihuriro nkaboneraho no gusuhuza abakunzi b'iradiyo Tahuka ba radiyo Itahuka cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose duhuriye kuri uyu mugambi w'impinduramatwara kugira ngo turebe ko twagobotora abanyarwanda tukabavana mu menyo ya rubamba bakava ibuzimu bakajya ubuntu bakagira uburenganzira bagomba nk'abaturagihugu urakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Pimaki Comrade Ali komantere ngufi wavuze ushaka kongeraho kuri iriya ngingo ya mbere ndumva wayivuga wihuta kugira ngo n'umusangira ngendo nyine Dr. Mutabazi niba yitega amatwi yitega amatwi mbere ko tujya mu gice cyacu cya kabiri kirebana n'iyi demokarasi leta y'u Rwanda iririmba ngo yishyiriyeho avuga ati Rutaremara arashimangira ngo abanenga demokarasi y'ubwumvikane u Rwanda rwahisemo ntawe bikwiye guca intege muze kutugaragaza kuri icyo cya kabiri rero wenda nyuma mu gihe twari tutakiri kumwe na Dr. Mutabazi Ali Abdul Karim ijambo ryanyu kuri ingingo ya mbere twari tugiye gusoza
murakoze cyane Serge impamvu nari nsabye kuvuga ngo ngire icyo mvugaho kuri ibi ngibi ndashaka ngo sharinge n'abatwumva na Comrade Mutabazi ku byo yavuze birebana na u Rwanda uko rukunda gukoresha FDR rugasa nk'aho ari ibikibwa atari abana b'abanyarwanda uyu munsi nari ku kibuga cy'Ubudage Frankfurt njya ahantu abantu basengera hari umuzigiti hakaba n'abasenga ibya cyaci abakristo basengera so n'abayisilamu basengera n'abandi basaka gusenga kwabo naho basengera hari ibintu byari bihanitse hejuru shaka mbwira abanyarwanda nabirebye mbona ibintu byacu turimo kunyuramo kose n'ibi bintu usanga abana b'abanyarwanda FPR yarakomeje umuco wo kuvangura abanyarwanda hakabaho abanyarwanda nyabanyarwanda hakabaho n'abandi batari yahinduye nk'aho ari ibikibwa nsanga ari ikintu nasheringisha abanyarwanda cyangwa nkuze ku mutima no mu ndege nza nta ngaruka muri UK naje mbitekerezaho cyane ariko n'agafoto y'ako kantu ngiye kabasomera kari ganditseho kavuga ngo forgiveness is the only way to reverse the irreversible flow of history. Byavuzwe n'umuntu witwa Hana Arendeti mu 1906 yabayeho mu 1906 1975. So byangishigikiriro kuki nabitwaye nk'ibikomeye cyane. Amateka yacu yabaye y'u Rwanda Serge ni amateka atari meza ku munyarwanda uwo ari we wese. Yaba uwabigizemo uruhare yaba utarabigizemo uruhare mu victim cyangwa n'ababikoze ariko n'umunyarwanda uwo wese ni amateka tudashobora kwihakana twese ariko at the same time ni amateka mabi ariko aya mateka mabi ntabwo agomba kudufata ngo tube imbata zayo twebwe nk'abayobozi cyane cyane umuntu iyo ugiye kuyobora ugiye muri politiki uharanira cyane ikintu gituma uhindura ibyabaye mbere yawe n'ibyo usanze kugira ngo wo kuri noneho ibyiza Serge FPR kuguma ivangura abanyarwanda bakabyemera kandi FPR ubwayo ihaguruka ngo ijye kujya mu Rwanda muri 1990 mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere yaravugaga ngo igiye kubera yuko leta yari iriho yavanguraga abanyarwanda seri ibyo bintu tugomba kuguma tubyamagana mu gihe tubonye cyanse kwita abana b'abanyarwanda numvise Comrade Etienne avuga ngo bavuga uruhutu nta ruhutu ruba mu Rwanda ni ikinyarwanda bavuga ikinyarwanda ngo kuko ari abahutu ukaba bavangura ngo ni interahamwe muri cyabantu bakabyemera
komere dari aho ntabwo ari mu Rwanda ni bari abahutu muri no Rukivu bo bihitiyemo kuvuga ko ari rwo rurimi bavuga urumva rero twebwe turavya Rwanda ntabwo tuzajya kubabwira ururimi bihitiyemo kandi igihugu cyabo kirakunayizinga ko urwo rurimi rwabo nyine urumva ni ibintu birenga imbibi byacu ko tudafite
uburenganzira nubwo birenga imbibi tugomba kwemera yuko ikinyarwanda ni ururimi rumwe ibyo bintu byabayeho mu Buganda Buganda byabayeho bashaka kwita abafumbira bavuga ngo ndufumbira inararibonye z'abafumbira barimo umugabo witwa Justice Murenga n'abandi nka ba Kabatsi n'abandi nka ba Sibo n'abandi benshi cyane baravuga ngo nta rurimi rwita urufumbira rubaho n'uriya mateke baravuga bati ururimi ni urunyarwanda niyo mpamvu ikinyarwanda cyagiye muri constitution ya Uganda niba rero bakunguma nibo barabikoze nibo babikoze mu makosa ikinyarwanda ni n'urunyarwanda ururimi ruri mu karere kandi turi hantu hose tugomba kubiselebureting ntitubitinye ngo kuko FPR irimo kubigera niyo mpamvu tugomba kubyamagana umunyarwanda hari wose akabyamagana sije kuko twebwe abanyarwanda turi muri UK tuzavuga ngo turavuga tuzavuga se ngo turavuga uru UK tuzavuga ngo turavuga uriki umunyarwanda rwacu bazavuga uru UK bazavuga uriki no ni ikinyarwanda so ndimo kubivuga mbikomeje kuko bino bintu biragaragara nkaho ari ibintu birimo kugenda biyobya abana b'abanyarwanda ari ibintu usanga nk'uyu muvugizi w'u Rwanda ngo ni Yolanda Makoro ise n'umukongomani nyine n'umunyarwandakazi ariko abantu b'abanyarwanda bijana ku ijana sampursa agashaka ngo babahindure ngo ni intera hamwe abite ngo hari ubwoko bw'ita intera hamwe nta bwoko bw'ita intera hamwe intera hamwe zari abantu bakoze ibintu bibi nk'uko n'ubu ngubu dufite intozo zitwa intore nazo zirimo gukora ibintu bibi ubuse nabo tuzabaki kugira ngo tugareke ibyo bintu Serge niyo mpamvu tugomba narabivuze ubushize Kagame igihe bafataga bicaga mudacumura Kagame n'abambari be b'intore barishimye ngo FARDC yafashe yishe mudacumura FARDC yishe Afrika FARDC yishe ba Sibo yafashe ba Mudasiru FARDC yafashe bazeyi ariko si bazeyi uriya wari intelligence wa FDR ira namufata umutwara kinsha sirangi mu hanu Rwanda
basone ndakeka mu vugizi wabo
ya yari mu vugizi wabo na mugenzi w'abafatanye nabandi benshi cyane barabashikira icyo gihe none ubu ngubibutse yuko FARDC kora na FDR ibyo bintu tugomba kubyamagana tukabibwira abanyarwanda bagasobanukirwa Kagame n'agatsiko ke igihe kirageze aho bagomba kwemera ko abanyarwanda batagomba kubabona nk'abari bigoryi cyane bibagirwa vuba cyangwa batazi ukuri nkaba ariyo mpamvu ushaka ngo nshimangire yuko abanyarwanda bari muri Congo batagomba kwemera ko Kagame abavangura batagomba kwemera ngo nta Rwanda rushobora kuba rudafite umuhutu rudafite umututsi rudafite umutwa n'abandi babavaho bava kuri ayo moko yose amini bava kuri abo banyarwanda b'ingeri zose kubera iyo mpamvu rero nitujya no hanze tugomba kuguma turi umuntu umwe Serije ndabishimangira bisubiramo niyo mpamvu twebwe muri abanyarwanda ikibazo cyacu kugira ngo tugikemure umuzi wacu tugikemure duturutse mu muzi nuko twashingiye mu guhuza abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe mu mitekereze ubumwe mu gushyira hamwe ubumwe muri urwo rurimi rwacu ubumwe muri karitsiye yacu tukabiselebureitinga diversity yacu ikaba ibintu bishobora kuba byadutandukanye sinzi uko diversity mu kinyarwanda nabivuga ikaba a point ikintu cyo kwishimira cyo guselebureitinga cyo kurata aho kugira ngo ahubwo kibe ikintu kidutandukanye kenyeranye twese umuntu akenyeye umututsi umututsi akenyeye umututsi akenyeye umuhutu dukeneye abatwa umunyarwanda kugira ngo u Rwanda rube complete bisubira kuri wa mugani wa gakondo ngo
kugira ngo byari ikindi kigano kirekire ubundi kw'abanyarwanda dufite umuco umwe ukeka ko iyo device tuvuga ubundi ifatika ite mu banyarwanda kandi mbona iyo abantu bafite ururimi rumwe ibindi byose bajya kubihuza simbona rero itandukanyizo byanaturuka
Serije ni intege nke za politike ni politike mbi abanyantege nke ba politike badatekereza cyane abo tuvuga laser thinking kaba Kagame nabandi bamubanjirije nabandi babigiramo bihishamo umuntu utekereza uri forward thinking utekereza cyane utekereza abaturage bukunda abaturage ntashobora kubavangura imbaraga z'ubwoko bwari bwo bwose ni ugushyira hamwe ntushobora kuba umuyobozi ngo utangire kuvangura baba bari impunzi baba ari abantu bakoze amahano niyo mpamvu ntangire kuri kino kintu ugomba gushyiraho ngo reconciliation ugomba gushyiraho kubabarira ugomba gushyiraho kunga ugomba kugira ibiki niyo mpamvu ntangire kuri icyo kintu nkubwe nabonye uyu munsi kuri aeroport ya Frankfurt najyaga gusenga ngiye kubibona ndayibona ndavuga oh ibintu numva biramfashe ubabwira abanyarwanda bose bakareba nk'ibi bintu koko urabyumva ngo kubabarira nibyo tangiro ryo guhindura flow ya history mbi nk'iyacu tuba dufite abanyarwanda bagomba gutangira kwivana mu bintu byo kumva ngo uyu nguyu yarampemukiye tugomba gupfa turi inzigo turi ibiki ntago turi inzigo ibyabaye byarabaye tugomba kubirenga tugashyira hamwe kandi ndabisereje ndabivuga nsaba nkomeje bivanye ku mutima yuko abanyarwanda mu gihe tutarakora ibyo bintu aba bayobozi b'intege nke nka ba Kagame baba bashaka gushakisha abantu ibintu by'amaso cyangwa iby'amatwi bumva cyangwa igituza bazaguma batishyize u Rwanda ahantu habi cyane abanyarwanda tugume turi inyuma nkaba rero mvuga ngo iri raporo uko bayanditse nkuko umuvugizi wacu ari nawe ushinzwe amategeko ari nawe umusesenguzi mu bintu by'amategeko abivuze ko muri Detienne Mutabazi iri raporo nta ibyivuga buri munyarwanda arabizi Kagame arabizi nta kintu na kimwe leta ya Kagame yari yemera buri bintu byose barabyihakana nibi rero bagomba kubyihakana nibi ngibi bagomba gukora iki bagomba kubyihakana nta gitangaza kirimo ariko ubu ngubu teknoloji yaraje ubu ngubu abantu barahari abafoteye barahari amavideo arahari Serge mwabivuzeho cyane wowe na Comrade Baraka na Comrade mutuye François mutuye Mungu Comrade Etienne yaraje arabivuga twese twaraje turabivuga kereko udashaka kumva therefore ibyo tureke kubitindaho ariko igikuru kigomba kuvamo nuko tugomba kuguhashya umuntu uvangura abanyarwanda bamwe bita ngo ni interahamwe abandi agira ibiki nkuko Comrade Etienne abisobanuye abari interahamwe icyo gihe ubu barashaje ariko ntabwo ari nicyo gusa Kagame ubwe arivugira ati no muri leta yanjye mfitemo interahamwe niba zifite mu Rwanda muri leta ye kuki yumva abatari muri leta ye cyangwa abarimo abo yashyize mu kangara tete agomba kuguma bakoresha atuvangura nge ibi bintu tugomba kubirwanya Serge niyo mpamvu nashaka ngusaba iryo ijambo ishimangira urakoze cyane
Comrade Ali kandi ni ibintu nyine byo guhozaho nubwo nyine abanyarwanda ubona ko duhora tubabwira ari kubona mu mitekerereze mu migenzo yabo baracyari muri 1994 ariko twe nk'abakora politike ntabwo tugomba gucika intege nubwo tubibutsa Dr. Sam Tabazi igihe wari wampaye cyakurangiranye kandi nzi ko mufite izindi nshingano ariko nagusabye yuko wenda wabanza ugatega amatwi n'iyo komanteri ya mugenzi wacu yifuza kujya byongera kubyo tubuze
urakoze Serge wenda ikintu ngira ngo nkusoreho gato wari wagikoze mu bakongomani bavuga ururimi rwenda kumera nk'ikinyarwanda bakita igihutu njye hari uwo twakoranye rwose w'ikisangane avuga ati twe tuvuga igihutu ni ibintu nabo bibashimisha kubivuga gutyo n'abakungumana ariko ntabwo ari abanyarwanda cyo kuri iyo bavuze turumva ni nk'uko abarundi iyo bavuze twumva nibyo nagira ngo mvuge ariko nshimangire ibyo Comrade Ali avuze twavuze tuti niba igihugu cyagize ibibazo kandi kuko byabaye ibyo ntawe ubihakana nta n'ubishidikanya ariko rero ntabwo byumvikana ko birangizwa n'uko abantu bamwe ubishe ubarangije kuko wagira ngo nicyo kiri mu mikorere mu myumvire ya leta iri Kigali navuze ngo biratangaje kumva umuvugizi wa guverinoma avuga ngo twagiye muri Congo guhungabanya umutekano w'abakongomani kubera ko dukurikijeyo abanyarwanda. Nta nubwo byumvikana kuba abantu bose babashyira mu gatebo kamwe ngo uvuge uti n'abasize bakoze genocide. Twibukanye ko icyaha ni gatozi. Kereka niba bashatse kutubwira ko buri muntu wese wahungiye muri Congo muri kiriya gihe ari umujenosideri, icyo gihe natwe twavuga tute se mubifitiye ibimenyetso, ese abana bahavukiye byo mubivugaho iki? Niba se abo bana batarimo, niba abantu bose atari abanyabyaha, kuko abanyabyaha kenshi buriya amaraporo bagiye bakora bahaye amafaranga menshi umusomarikazi witwa Rakia Omar akora raporo nzi ngomba kuba afite ahantu mu 2009 avuga ku byo bari bamubwiye ngo bashakire muri Congo. Uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushiki wavuga ngo abunse ingengabitekerezo mu mashirika y'abanyina. Icyo ni ikintu gikomeye, icyo ni ikintu ari yavuze cya leta idashaka ko abantu babana bakumvikana. Iyo niyo nzigo numva ari yashatse kuvuga. Nkumva rero igihe batazahindura imyumvire, imitekerereze n'imigirire, ahubwo ugomba kumva ko bagomba kujya gufumbiza abanyarwanda amashyamba ya Congo, ari byo Perezida Kagame yavuze gutanga ubunani. Ntabwo barimo gushaka ikibazo, ntabwo barimo gushaka ikibazo cy'abanyarwanda batatanye bari mu karere, ntabwo barimo gushaka ikibazo cy'umutekano. Niba hari abanyarwanda bari ahari ho hose muri kimwe muri bihugu cyangwa ahandi, ni ngombwa ko Leta y'u Rwanda yitegura igafata n'iya mbere kugira ngo ivugane n'abo banyarwanda. Ariko niba bigiye kujya biba impamvu kugira ngo bagumye bagiye no guhungabanya umutekano mu bihugu, batangire babone yuko ibihugu bagiye wenda n'aho bagiye gukora ubutumwa bavuga ko ari ubw'amahoro, abantu basigaye babinubira muri Centrafrika biraba, muri kariya gace abakongomani banga abanyarwanda cyane nahoze mbona, abagore abadamu bicaye ku mupaka w'u Rwanda na Congo hari hazangira ngo mu Bugarama bavuga bati nta munyarwanda wambuka hano. Hanze umunyarwanda abonye umunyarwanda akavuga ati aba nibo batera, buri muntu wese azira imyitwarire y'iriya leta. Nkeka ko rero bageze igihe cyo kugira ngo ibyo bintu batabihindure, naho ubundi u Rwanda abategetsi b'u Rwanda bariho muri iki gihe nibo barimo kwenyegeza umuriro kandi bafite umwanya mwiza nabivuze kenshi wo kuba bagira uruhare mu kubona ibisubizo birambye bya kiriya gihugu kikagarukana amahoro n'ituze. Nicyo rero seje nagira ngo nongereho kandi nshimangire. Murakoze.
Urakoze cyane Dr. Sene Mutabazi, ngushimire kuri iki kiganiro rwose duhaye cyiza. Ibindi tuzabikomeza mu biganiro byacu bitaha. Ndizera yuko iyi raporo tuza kuyibona mu maguru make rwose, kuko abakunzi baradita ukarabaza bati muyidusangize cyangwa muyidusomere. Tuzayisesengura rero, ndizera ko tuzakuyibona mu minsi mike cyane, kuko nzi uburyo turi buyibone. Reka tugushimire rero, tuzakomezanya nawe mu bindi biganiro bitaha mu minsi iri imbere.
Namwe murakoze, mugire ikiganiro cyiza.
Arakoze cyane Dr. Sene Mutabazi, udufashe kuri ingingo ya mbere, atanze ibisobanuro byinshi cyane. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri nagira ngo turebe ku kintu cyitwa demokarasi, itangazwa na Tito Rutaremara. Demokarasi y'u Rwanda buriya ifite ibisobanuro bitandukanye na demokarasi universelle. Niyo mpamvu ngira ngo iyi ngingo tuyinjiremo turebe uko demokarasi ivugwa na Tito Rutaremara. Demokarasi ya FPR itandukanye n'uko twe tuvuga demokarasi universelle twasanzwe tuzi. Bavuga yuko politiki yabigendera ku budasa bwabo, bavuga yuko demokarasi y'abazungu bigishwa cyangwa ababwirwa batagomba kuyubahiriza, bavuga yuko abanyarwanda bihitiyemo uburyo bagomba kuyoborwa. Ibi rero biraza kutugeza nyine kuri iki kiganiro Tito Rutaremara asobanura kuri demokarasi y'u Rwanda, avuga yuko abatayumva bitakwiye no kubatera isoni wa mugani. Ndagira ngo nsabe Comrade Ali Abdulkarimu aduhe ishusho ngari yuko kiriya kiganiro cyagenze, ibyo yumvisemo, noneho twe twabona gukomeza tuganda tumaze kumva ibyari bikuye muri kiriya kiganiro nyine, aho Tito Rutaremara imwe navuga mu mandwa ya FPR Inkotanyi ivuga kuri demokarasi y'abanyarwanda na Leta y'u Rwanda magingo aya. ijambo ryanyu komeje ari Abdul Karim
Serije urakoze cyane nongere nshimire komeje Dr. Etienne ku magambo meza dutanze na final comments atanze kuri iyi ngingo yabanje nushimire cyane ubwitange komeje Serije n'abaduka ibi bintu bya demokarasi ukoze neza Serije kubuvuze ngo tubivugaho kampa n'umwanya kugira ngo mbisobanure ndabisobanura muri kuri level muri level eshatu iya mbere no gusobanura kuki ubu ngubu ari bwo barimo kuvuga demokarasi hari impamvu n'ebyiri ariko inyamukuru cyane batangiye campaign yo kugira ngo Kagame aza bategura amatora yuko Kagame azongera gutorwa mu 2024 niyo mpamvu wabonye bakuriye demokarasi muri Serena Hotel hakazamo n'aba bandi bita ngo ni opposition Kagame bavuga nyine ngo ni leta y'ubumwe kandi baza bavuga ngo harimo opposition bumve ko izo contradictions za Kagame umbwire ukuntu leta ukuntu ntuza biruta wamwita opposition umbwire ukuntu uriya mugore wa parliament ushinzwe parliament wa PL wamwita opposition ubwo mvuze bamwe na bamwe ariko n'abandi bose murabazi nk'abariya ba undi wari minister wa internal affairs yarinda harya bayisenyeho Fazili ukambwira ngo nawe ngo ari muri opposition n'abandi bandi benshi cyane bavuga ngo bari muri opposition kandi ubona ibintu biba byose bo bari hamwe na leta nta kintu na kimwe bavuga basenyera abantu ubundi opposition iyo basenye abantu ntihaguruka kavuga bahotera umuntu ntihaguruka kavuga baratera ibintu by'abantu cyamunara bararuke bararumira bakora ibingibi nta n'umwe uvuga bafungira abantu gusa nta n'umwe ushobora kumva ngo avuge mbese ibintu byinshi cyane murabizi ugerageza gupfa kuvugaho nabyo byanyurareshwa n'uwa Green Party ariko abandi bose baracecetse now kugira ngo bategure Kagame amina abanyarwanda n'abanyamahanga kuko Kagame azatorwa muri 2024 ariwo ravuze ngo gituma abandi batinda ku butegetsi cyangwa excuse batanga yo kugira ngo batorwe yaravuze ati nge nizatuma mvaho agomba gutegura ikintu nk'icyo ngicyo iyo ni level ya mbere kugira ngo abantu bayumve icyabiteye ni iki nicyo level ya kabiri rero ndi buvugeho ni narajya kuri level ya kabiri ikindi kibitera nako kuri iyo level ya mbere kibitera ni iki ikindi kibitera ni amahanga atangiye kumubwira ngo yubahirize amahame ya demokarasi yubahirize human rights z'abantu anahe space abatavuga rumwe nawe cyangwa abari real genuine opposition ayihe rugari nayo itangire gukora politiki kandi yumve ibyo irimo kuvuga nk'uko n'ahandi hose muri demokarasi yose bibaho Serge n'abadukurikiye demokarasi ni iki demokarasi ntabwo ari ijambo rya benshi abantu uko babyumva ntabwo ariko bimeze demokarasi ni naho taking care na nyamuke agomba kumva akagira ijambo ahubwo rikaba ari narwo ryitonderwa kubera guhanira bwa bumwe bwa bose no kugira ngo abe protected mu gihe ukoresheje benshi kinyamuke ntumwumve aba ubumwe rinetinze bigasa nkaho bijya kuri bya bindi bya mbere twatangiriyeho byo kuvuga ngo ni iki ariko cyane cyane mu Rwanda nk'igihugu cyacu cyanyuzemo amateka mabi ugomba kubyitwararika cyane kugira ngo na nyamuke yumvikane hazemo cya kintu cya ikoriki demokarasi rero ishingiro ryayo ni uguharanira kurwanira abantu baba badafite intege badafite ijambo bakeya niyo the main concept yayo bariya basokoratizi bajya kuyita demo naho byatangirira aho ngaho so maze kuvuga ibyo rero urumva yuko icya mbere ni ukugira ngo bategure abanyarwanda cyangwa bategure urubuga rw'uko Kagame azongera gukora iki nk'uko babitangiye cyagiye bavugaga ngo iyo bamwibuka mu 2013 bashyizeho komiti mwibuka bari bayirimo harimo Rutaremara harimo Mugesera harimo na nande nibo bashinze iyo project yo kureba ukuntu bahindura constitution Kagame kongera kiyamamaza ku constitution ya bakoze coup d'etat banize mbese bakoreye genocide
Karimera wari former ambassador niba nibuka Karimera
oya Karimera yari ambassador wa South Africa ariko yari nawe inawe yari umusenateri icyo gihe bayibahiyo ngiyo wibuke Kagame amagambo yakoresheje yaravuze ati mubikore ibizakurikira tuzabyirengera ati mube rede ntimugire ubwoba bikorwe ibizakurikira tuzabyirengera nibwo iba wibuka nibwo bakoreshaga nayo magambo kizakize nk'ayo barimo gukoresha ubu ngubu bati twebwe dufite politike yacu ntabwo baza kutwigisha twe dufite ibyo twanyuzemo n'ibiki n'ibiki nk'ibi rero so icyo ni icyambere ikindi nyine ni uko bafite uwo mushyitsi barashaka kumwereka yuko bafite opposition ubwo opposition batangiye kwigaragaza ariko kereka ikigoryi nicyo kibona yuko mu Rwanda biruta cyangwa Nyirakigage uriya Mukabarisa cyangwa n'abandi kera banduhungirehe Olivier cyangwa abandi wabita ngo ni opposition abangaba nini nkuko nabo babyivuge nubwo bashatse kubyihakana muri kiganiro bavuze ngo abo hanze batwita yuko turi mu kwaka kwa FPL ahubwo ntabwo barimo kwaha bakinye inkoro reka tubivuge none nkuko biri banashyire on record niba iyo bari kuba bari mu kwaha ariko batarakinye inkoro bakinye inkoro kandi bashyigikiye amabi nibo bagomba kuzajya kuri cya gitabo
ariko rero basigaye bavuga bati mubabazwa n'iki ko ari inkoro zacu ducinya atari izanyu nicyo basigaye bandika badusubiza
nuko biyita ngo ni abayobozi b'abantu nuko bashuka abandi nuko ari abafatanyacyaha nubu ntacyo byakabaye bitubabaza iyo umuntu adisayidinze kuba ikintu utashobora kumenya ntiyidentifayinge kiriyare ngo umenye ngo ameze atya akaba icyo utazi nyine nawe ntacyo bigutwara ariko nk'umuntu uri muri politiki bigomba kugira icyo bigutwara kuko amateka yacu yabaye uko yabaye kubera kugira abantu bameze nk'abo ngabo inkoma amashyi cyangwa abantu baza bagatema Yezu barutema Yezu kugira ngo bihinduke rero tugomba kubigaragaza uvuze ngo arabyemera akazabyemera ariko akazajya amateka y'igihugu yuko yabikoze azi yuko arimo gukora bishobora gushyira igihugu mu kaga serije rero urumva iyo niyo vore ya mbere nuko ari bategura Kagame ariko noneho no kugaragaza ngo bagaragariza abanyamahanga bategure platform yo kugaragariza abanyamahanga no kubandika bati mu opposition muyihane y'urubuga mufungure space ya opposition mubereze uburenganzira bwa muntu batangire kugaragaza bati twebwe ibyo nyibyo ntago tubiriho niba wibuka neza serije bajya guhindura constitution kewari watembereye mu Rwanda ya minisitiri wa UK wari ushinzwe Afurika baravuze bati ntabwo ushobora guhindura constitution twebwe ntabwo twakwemera ugomba kuvaho akajya w'abandi yabivuze mu 2015 bayihindura bajya kujya kuyihindura batarayihindura ariko bari muri gahunda zo kuyihindura Samantha Power wari permanent resident ambassador pamana wa US muri UN uri kuko yabivuze yari very articulate and very clear hanyuma ibyakurikiyeho mwarabibonye nibiro nibyo barimo gutunganya abanyarwanda babyumve bamenye nibyo Kagame arimo kugerageza gutunganya icya kabiri rero level ya kabiri tugomba kubivugaho ni kubera iki bakoresheje tutori Tarimara Serije uzi neza yuko Tutori Tarimara yari yaravuye kuri sini bamwe baranavugaga hari n'abavugaga ngo ararwaye uno wo gupfa n'uwo kugira iki muri bino bintu banza mutabonyemo François Ngarambe kandi ari we SG wa FPL ashaka ngo mbabwire ngo François Ngarambe yarwaye kanseri yo mu mahogo ubanza amaze kujya mu Buswisi kwivuza inshuro zirenga ebyiri cyangwa se ebyiri ariko ububanza zirenga ebyiri yasabye kuva muri FPR Kagame aramwangira kuko yabuze undi muntu yashyiraho cyangwa abantu baje kuharwanira yuko ibyo afite bihagije on the table amuvanyeho rero haza akavuye bose bashango bahage wibuke bakaboneka bararindiriye benshi bari gatebe barindiriye yuko babona uwo mwanya wa secretary general wa FPR so Kagame ashyira bitu mu matwi nyuma mutakibona François Ngarambe agaragara n'igihe Kagame ari muri niyo Kagame agiye muri FPR wanzamo umuntu uko abameze ariko no muri ibi ngibi ntago mwamubonyemo
none aho ngaho komereje nuko buri washyira cyangwa nuko François Ngarambe amufatiye none mu gukontrolinga
oya
bivuga nuko
urashyira dictator nta muntu umufatiye runini Serge nuko gusa azi ngo amukuyeho agomba gushyiraho undi ashyizeho undi rero already bafite akavuyo bagafite mu gisirikare bagafite muri za ministeri wabonye yuko nka Kreati Manzi ubungubu ntabwo yishimye ubwo nawe afite abantu be ushobora kumva ngo Kreati Manzi bamushyize iruhande n'abantu be bose baravaho bajye muri za gereza nk'uko wabonye uko bakoze Nyamvumba n'abandi benshi uko bagenda babikora na Ngarambe rero avuyeho cya kintu kitwa SPL wabona iki kibaho kubarwanira uwo mwanya niko ibintu bya patronage biba bimeze ibintu by'abadikiteta niko bimera kandi cyane cyane iyo FPR niko ikora iyo umwe avuyeho n'imiziye yose barayirandura pup bagakubita hasi ubwo rero hakaza hagahinda umushitsi kandi Kagame rero afite external pressures nyine izo pressures ziri mu gisirikare z'uko promoting abamwe ntaba promoting afite abasirikare bari barushye ku intambara afite pressure zo mu karere afite noneho izo bari barebaga hirya arimo gukora mabi bamereye nabi ntabwo rero yashyiraho n'indi pressure y'intanaro noneho yo muri FPR imwegereye yatuma rigira niyo mpamvu bwatuwe oya bugumyeho undi wakabaye ari hariya wabonye utahabaye ni Kabarebe ubundi niwe batuma kuko barasanzwe bamutuma ngo genda ujye kumuka ujye kuvuga uvuge Kagame ibigwi ugira ibiki Kabare bararwaye ntabwo yashoboraga kujyayo ntabwo yagiyeyo so bagomba gusubira kuri nde rero kuwitwa Tito Rutaremara wavuze uintroducinga uti nicyo gikomerezwa cya FPR ntabwo Tito Rutaremara kiri gikomerezwa cya FPR niba wibuka tuwazize amatora ya 2017 Serge Kagame bari mu nama mu Rugwiro hari byo tutaramaye mbwira atari ko tugomba kwitwa
naja kuvuga siri uko ijambo nakoresha ariko naja kuvuga rero umucurabwenge warapiye
nta kiri umucurabwenge byararangiye yaracutse niyo mpamvu bamubanye no muri sena no mu bintu byari byo byose akaba muri iyo iriya bita forum y'abayobozi uyimuke muri sena faranga yahembaga ubu ngubu hari ahari bahembwa 180 ibyo 180 wajya kuvana imisoro n'ibiki byose baye ni gaba bafite nk'ibihumbi magana ane gusa so Tito Rutaremara amaze imyaka iri kabakaba mu myaka ine asaba audience y'ukuntu yahura na Kagame ngo ajye kumutakira Kagame yananiwe kumubona kandi buri muntu wese amenya ngo aragera kwa Kagame aramutuma ati nyamuneka munsabire audience Kagame yanze kumubona agomba rero kuza akamurata akavuga ibigwi akavuga ibiki kugira ngo noneho Kagame yongere amuhamagare aheruka kwicarana na Kagame umunsi Kagame amusukaho amazi yaramazi yari ji bagenda tuwadza amatora iba wibuka icyo gihe Serge sinzi wari bikurikiye Kagame yavuze yuko adashaka kongera no kumubona ntabwo Rutaremara yongeye kumubona ntabwo Rutaremara gusa icyo gihe Rutaremara na Francois ntabwo bongeye kumubona
narabyumvise ni mu matora yaherukaga y'ikinamico ya 2017
yes point shaka garagaza ni ukukwereka yuko iyo Kagame yabuze ahafata kandi koko aragenda habura hafunda agarukira ibyo yari yarataye sinshaka gukoresha ururimi rubi agarukira ibyo yari yararutse arabigarukira kuko we asa nkaho yari yaramutaye ndakubwira yuko yagereje kumureba ariko ubu yahamugarukiye kubera impamvu Faranswa uhari arwaye kabarebe uza nawe akamuka ararwaye so agomba kuzana uwo nguwo kandi uriya nawe kugira ngo bamubwire ngo ngwino aza byishimiye cyane kugira ngo azakore iki agaragaze uko kumuka buriya mu minsi ya vuba ahangaha muzabona nayo ko nabamuhora iki batazamuza niko bakora ni bya bindi ndagutaye ariko ukaguma aho ngaho urinze yuko wenda bagusubiramo baguha cyangwa ukaza ukamukera rimwe niko system ziriya za Stalin za Kagame zikora ndaguta nkukeneshe umere nabi wifuze cyane nindaza nkuzane ni umuza rero n'umuzaza umuka ikabije cyane nawe ibyo bintu Serge ndimo kubwira bya totaremara noneho nibikwereka yuko FPR iri bankrupt bakabaye bazana abantu batoya basobanura bino bintu ntagwa kazanye totaremara wamaze gushyira muri dustbin ukajya muri dustbin ukajya kongera kumukurayo nkuko maze kubisobanura so birakwereka aho FPR igeze ku buke maze kuvuga ibyo rero katuvuge ku ijambo rya totaremara ubwe tangire ku byo yavuze ejo bundi avuga kuri Mikele Longa ngo yuko ari abazungu ubu ngubu abazungu ngo nibo banga u Rwanda ngo hanyuma bagashaka kugira anamusebya ngo yakunze ngo anavuga yuko Karegeya yahunze ariko atinya kuvuga ati simbona n'icyo yahunze nako ntabwo yigeze ahunga urumva rwede bikwereka iby'abatekereza mutwe we azi ko koko Karegeya yahunze amabi FPR ariko amaze kubivuga biramukite aragarutse so birakwereka muri iyi myaka ine muri ako gahinda yari arimo yuko yatekerezaga ati bano bantu barahunze iyo umuntu ahunze rero ubu maze kuadimitinga yuko ubuzima bwe bwari mu kaga agatuma ahunga akabeshya rero yuko batamwishe ngo ibimenyetso bitarabonetse kandi Serge muzi yuko koti ya South Africa yasabye abantu babiri nibura tuzi Kirisisi n'undi wundi aporo Kirisisi n'undi wundi yarabasabye ngo bajye gutanga nka key suspect mu ipfa rya Comrade Patrick Karegeya intwari yacu ariko Titore Teremara umuntu wakagize ngo ni umuntu ukuze yanyavuga ngo yakuri ubusa nk'umwongo niko abanyarwanda kera numvaga babivuga hari abanyarwanda bakuze bazaga mu rugo iyo umuntu yagiraga numvaga bavuga ibyo ngibyo ngo yakuri ubusa nk'umwongo iyo umwongo rero ari iki bari bigenda bitiyukuze simbizi iba
ari ubwo ariko umwongo nyine ndizera ko uzi n'igikiribwa ariko ubwo nuva ko nyine nawe yari ni umuntu wakuze nyine
ntabwo ari ibwaga se numvaga ari umugani bawuca ngo yakuri ubusa nk'umwongo so I don't ntabwo
mbese ngo nta vari afite nyine ni umuntu uraho ngaho kirofa
yes Serge ubundi umuntu ukuze akisha mukuri kandi abinyangamugayo kandi agira abimfura akagira ariko umuntu yaje agatangira kuvuga asebanya kandi rimwe mu mind ya mubyara mu kuvuga kumva ariteze akashaka kwigura ariko yamaze kubivuga urudere kuganeza ingeko Kagame nuza Patrick Karegeya yahunze ariko yaranze ati n'ubu simbona n'icyo yahunze ntacyo yahunze yagize iki ariko amaze kubivuga byarangiye yarahunze kandi nefa kuko yarahunze yaburiwe na Karenzi Kareke ati nutahunga Kagame arava muri Cyoga mu Kampala akwica ntabwo ari Karenzi Kareke gusa bamuburiye ni benshi bamuburiye abari bona amufasha kugira ngo akike aracika uyu mutoroje nyamara ibyo bintu arabizi ariko kubera kuba nyine ari umuntu ukuri ubusa araza arabisize ibanga muri icyo kiganiro atangira kubeshyera Mikele Longa ngo yuko yanditse biriya bintu kuko yari umuhabara wa Patrick kandi Serge tuzi neza yuko yaba Kagame Mikele Longa yari amwintervyuinze kuva muri za 94, 95, 96 n'ejo bundi yandika igitabo cye yagiye mu Rwanda ahura na bariya bato Ndahiro bashaka ngo akore ikibo batazi ko agiye gukora research ku gitabo cye bashaka ngo azabakorere abandikire none ubwo uko yanditse igitabo cye kishingiye ku kuri umuntu nk'umusaza mukuru akaba yavuga ati ibyanditse n'ibyo atekereza cyangwa akagira ubundi buryo abivuga aje kumuharabika aje guharabika umuntu w'umukobwa anavuga ati icyiza yavuzemo nuko yavuze ngo Patrick yari umuntu yari umusore mwiza ngo uzi gutereta uzi kuvuga neza abakobwa bakunda bose bagira ibiki nawe really pimiranye nk'umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo ukuze uvuga ngo niwe uzatangira kubwira abantu demokrasi avugira FPR
we kuki atabikora kandi nawe akiri umugabo kuri iyi si ahubwo yarakwiye kuba ari we uzi kureshya amagingo Patrick arigendeye Imana imuruko ridashira ahubwo rutaremara we
absolutely that's the point nije nshaka kubereka umuntu waza kuvuga ibintu bya politiki ari mu gusebanya andi amusore kuba nanjye ndimo kuvuga ibi ngibi ariko ndashaka ngo mbereke yuko ibyo Titore Venuma arimo kuvuga ni amaco yinda kuko amerewe nabi kugira ngo yongere abone ijisho rya Kagame nk'uko nyine bamukoresheje kuniga constitution y'u Rwanda constitution yaduhaga garanti yuko tutazasubira mu kongera kugira umuntu ugundira ubutegetsi akakoreshwa kwiniga n'ubu ngubu arashangwa akoreshwe kongera gushyiraho nanone gusasteininga ikibi icyorezo indwara abanyarwanda bafite ariyo indwara yitwa ubuyobozi bwa Kagame n'agatsiko ke now ubwo maze kuvuga kuri Titore Rutaremara babwiye yuko nawe ashaka ngo ave muri bini bari baramutayemo bini bamutayemo n'imezi te turabwenge wa FPR ari umuntu ukwiriye
ubwenge ni pubere naho bajugunye imyanda pubere
exactly ntabwo bakabaye baramugize ahantu yishyurwa magana 8 avuye kuri miliyoni 2 n'izindi benefits babonaga z'intuzi ariko ahabwa 800 bamara kuba n'imisoro urumva yuko bijya muri bugufi 800 izo misoro y'u Rwanda ukuntu imeze ibyo tubirangira iyo ni level yindi nashaka ngusobanure now level ya gatatu rero ni iyihe Serge nashaka ngumvuge kuri kino kiganiro ni level ya demokarasi bavuga umvise yuko n'uriya mugore umuvugizi wa leta y'u Rwanda ashaka ngo bivuge ngo twe dufite demokarasi yacu ubwo barasubiza nde baritegura ibyo bazasubiza Blinken cyangwa barashaka ngo basubize biri abakuru ba Senate ya Amerika committee ya Senate yanditse yo muri Amerika International na biriya babonye bose bagenda bandika mbese ibigezweho barimo kuvuga u Rwanda nyine yuko nta demokarasi nta burenganzira bwa muntu nta biki Serije ibindi bihugu na Rutaremara mwigishe ibindi bihugu byanyuze mu kaga nk'u Rwanda kanyuzemo ndaza kubivuga ku mubare yaba Japan yaba Germany nabasomeye ibyo nasanze kuri ntuza ya Frankfurt kandi hari ahantu bakomeye cyane ubudage n'ahantu bakomeye cyane ako karere ka Frankfurt savinga aho barabishyize ahantu abantu banyura bose ku kibuga aho mujya kurira international flights aho kuba barabishyize aho ngaho bifite icyo bimininga cyane kuko bazi amateka banyuzemo throughout period yo kuva mu 1990 kugeza mu 1945 aho Germany yose yari yabaye umuyonga igafashwa n'abari bayitsinze ariko bagerageje kwiyunga bituma Serge bivamo kubona ukuntu East German na West German byahuye ariko none bikaba byarageze naho none ubu ngubu bahuye n'abayisraeli cyangwa abajyu ubongeye bagakorana natwe dukwiriye kubireberaho ariko byatewe n'iki na demokarasi demokarasi ni ishingiye kuki kuri demokarasi nyayo nta demokarasi ebyiri zibaho demokarasi ni imwe demokarasi ivuga ubuyobozi bushingiye ku mategeko bayanditswe cyangwa ibyo mwumvikanyeho ibyo mwumvikanyeho ni ibiki nk'ibyo maze umwanya ndimo kuvuga byo kundiga constitution kuba mumaze kumvikana ngo constitution imeze icya ntimushobora kuyiniga murabyubahiriza buri mwakubahiriza ngo uti hari just department judiciary ni inkingi ya leta ikaba independent ariko igakorana n'iki igakorana n'izindi ikaba independent ariko igakorana n'izindi how much parliament ikaba independent ari kugakorana n'izindi na judicial hama executive na ikaba independent ari kugakorana n'izikuzuzanya hakabona civil society iri vibrant itavogerwa now iyo ukavuga ngo ufite demokarasi yawe yindi turaje wakabaye urengera ko demokarasi is about abaturage kugira ngo bagire ijambo kugira ngo bagire uburenganzira bwabo kugira ngo bagire uburenganzira ku bintu byabo ukabubambura iyo ntago babaye demokarasi cyo ni igitugu ni dictatorship ni kuzera ngo bagire ngo babije sanga kuko banyize mu mabi bazaguma baba mu mabi abandi bajya muri demokarasi Serije Japan kuntu bakubwiye ngo uyu prime minister wapfuye ejo bundi abe niwe ngo watsinzeho cyane ntabwo yageje imyaka 12 ariko bavuze ngo niwe watsinzeho cyane uriya muntu uza w'ubudage niwe watsinzeho cyane yamaze imyaka 14 13 uriya Angela Merkel urabona South Africa kuntu barimo guhindura abaprezida niwe banyize muri ayo mabi ya apartheid nakubwira n'abandi benshi cyane ariko izo ningero ndimo kugwa zifatika so iyo unyuze mu bintu bibi ubundi bikwigisha uburyo bwo gutangira kubaha abo waharaniraga kugira ngo mwari hamwe muri ibyo bibi ugatangira kububaha kuza ngo ubarye unavangure nk'ibyo twatangira ngo uvangure bamwe ngo abanaba ukatire abantu ibyaha kandi arbitrary ni ukuvuga utanyujije mu nzego zibishinzwe byo kuvuga ngo uyu nguyu nk'ibyo twavuga ngo bita abanyarwanda bamwe ngo ni intera hamwe n'abana babakomokaho n'ibiki ngo bavukanye ibi ngibi iyo ngiyo ntabwo ari demokarasi ubwo ngubwo aba ari ukwikanyiza ibyo ngibyo aba ari gukoresha imbaraga igituza ikindi niyo totalitarianism mu kontoringa abantu mu buryo ubwo aribwo bwose na buriya bo opposition abita ngo ni opposition ukawumira bunguri ukajya mu kwa kwawe cyangwa ukaguma muri uko kwaha ahubwo bukavuga ibyo ushaka kumva cyangwa ibyo ubabwiye ngo bavuge ntabwo ari demokarasi rero ntibajya byabyisifayinge bavuga ngo nuko twanyuze muri ibi ngibi Serije niyo mpamvu twebwe mu ihuriro ndashaka nsoza iki ngiki ndimo nigisha bano bantu niyo mpamvu twebwe mu ihuriro ryacu uretse ubumwe tuvuga tuti ni ubwisanzure kwisanzura ni kimwe mu nkingi zikomeye cyane mu ihuriro dushyira imbere isanzura kubera iki kugira ngo n'abari muri opposition bashobore kugira ijambo bashobore kugira umwanya wo kugira ngo bagire ibyo bavuga hanyuma n'izi nkingi zose zisanzure ariko zose zuzuzanye so opposition ikwiye kuzuzanya na leta ariko leta ikabaho igihe kingana runaka bikagira ntihabeho umuntu umwe gusa ngo abe ariwe ubukamara cyangwa ngo habeho organization imwe political organization imwe gusa ngo abe ariyo ibakamara iyo ngiyo niyo demokarasi nyayo ikindi akantu gato kaba muri demokarasi burya ni amatora ariko kuko ni akantu gato cyane tora ariyo defending a demokarasi ibi bintu rero baza kwigisha abantu babashuka abanyarwanda bagiye gusobanukirwa yuko barebere ku bindi bihugu begereye Kenya for example yigeze kugira ikintu cyendaga kuba nk'iby'abanyarwanda barimo bicana mu 2007 ariko murebe ukuntu basheka inza akabo amaboko yabo bakabinyuramo bamara kubinyuramo bakongera bakagira andi matora akazana ibibazo hanyuma barangiza bo bakongera bakiyunga ubu bagiye kongera kugira amatora bwa kangahe bwa kuva moya bo kuva bwa bwicanyi bwo bwakongera kuba bagiye kongera kugira amatora bwa kane iyo rero nizo demokarasi izo ngizo perezida akamenya ngo ndayitangiye nyine yambeho ariko noneho kubahiriza n'izindi nzego kuze rongo babeshya abantu ngo ko twanyuze mu bintu bikomeye ngo twebwe demokarasi ntabwo ari demokarasi bagiye babeshya abandi ariko noneho bishimangire yuko demokarasi igomba kugira n'ubwisanzure bwa buri muntu bwa buri muturage bwa buri muturagihugu bitari ibyo ngibyo ibitabaye demokarasi ibibaye dictatorship ariko ku by'u Rwanda byo totalitarianism kuko irenga u Rwanda ikajya no hanze umunyarwanda rose bagashaka ngo bamukontrolinge bamusiga ibara bamukora ibyo bashaka ibarenze bananabeshya muri demokarasi nta kubeshya kuba kuriho haba ari facts na n'izo institutions zikajera iyo facts zikamenya yuko uri mu cyaha cyangwa utakirimo mvuze byinshi cyane Serge ariko nibyo nashaka ngo abanyarwanda bumbe bamenye kuki tutotera mara yaje nuko ashaka yaramaze iminsi ari muri pubere cyangwa muri bin arashaka kuntu yavamo kuko FPS tumuco kugira ngo ibazane kuko abakabaye baza bararwaye yaba François Ngarambe ararwaye nawe yasabye yuko yava ku bwa SG bwa FPS Kagame yaramwangiye ko kugira ngo ashyireho undi byatuma hazamo another ikindi kibazo adashaka kubera nk'ibibazo afite mu gisirikare n'ibindi nagiye mvuga hanyuma ikindi kabarebe n'ukunda kuza akavuga byinshi hariya kuko musanzwe muzi nawe ararwaye ntashobora kuza so nuko byagenze ariko bariya bandi bita ngo nibo bari opposition bari n'abafatanywa bikorwa ntago watandukanya biruta n'amabarimo gukora amabarimo gukora abanyarwanda ntago watandukanya mu Donat mu uriya mukabarisa n'amabarimo gukora abanyarwanda n'abandi benshi cyane bita ngo bari muri opposition nk'abafaziri n'abandi bita ngo bari muri Islamic Party n'abandi benshi mvuze byinshi cyane Serge ariko numvaga iki kintu cyari ngeze ngo tugire urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim kuri ingingo kandi tumyemenya ibikubiye muri kiganiro kuko ntabwo nabashije kukireba nta mwanya Comrade Pimaki nagira ngo ngugarukeho nawe utubwire icyo utekereza kuri demokarasi mu buryo busanzwe ko demokarasi ni universelle ariko u Rwanda ruvuga ko rufite demokarasi yarwo nyine nk'uko mugenzi wacu Comrade Ali abitubwiye nta demokarasi abantu babyuka bakishushanyiriza nyuma y'ibisobanuro duhawe na mugenzi wacu Ali Abdul Karim reka duhera nga turebe ubundi demokarasi ni iki nk'uko mugenzi wacu yarabisobanuye ariko turebe n'ibibazo abanyarwanda bafite twagiye tugira amaleta cyangwa ubutegetsi bwumva yuko bugomba kudefinisha demokarasi yabwo wenda bugashyiraho demokarasi y'akazu ugashyiraho demokarasi y'ivangura ugashyiraho demokarasi y'agatsiko mu magambo yawe meza nk'uko usanzwe ubikora kandi abanyarwanda bikunda demokarasi ni iki ese abanyarwanda bitambukamo bate kugira ngo nyuma ya FPR tutazisanga mu dutsiko dushaka demokarasi nk'izi nk'uko mugenzi wacu yarabitubwiye ijambo ryanyu Comrade Pimaki na Mushobora
urakoze bwana Serge ndashimira ari abuzeri karimo wadukurikiraniye icyo kiganiro akaba yashoboye kutugezaho ibyari bikwiyemo ariko njyewe nta gitangaje kuri FPR kubera demokarasi bavuga ni nk'uko ubundi demokarasi ni nk'urumuri urumuri niba abantu bavuze urumuri ntabwo baba bavuze umwijima oru FPR yo aho kugira ngo izane urumuri yazanye umwijima itwumvisha ira ibereshya abanyarwanda ko urwo ari rwo rumuri rwacyo umwijima ntabwo wawereka abantu uvuge ngo ni rwo rumuri rwawe ngo twebwe ni rwo rumuri rwacu ngo turebere ahatabona urumuri nta urumuri rumeze nk'urw'abandi ntabwo ari ngombwa bo niko bameze niko barimo kubyereka abanyarwanda demokarasi rero demokarasi ni ikintu kigomba kugira player aburebwa na Serge ni ikintu kigomba kugira ibintu bibiri bikibanziriza kugira ngo demokarasi ye nyayo ntabwo demokarasi ishobora kuba ahantu hatari amahoro demokarasi ntabwo ishobora kuba ahantu bari mu gushihana nta bumwe bafite nta bwisanzure bafite iyo ntabwo yaba ari demokarasi so ne papari hazari rero ko muri RNC mu ihuriro nyarwanda twahizemo ibi bintu uko ari bitatu amahoro ubumwe ubwisanzure kariyo ntego yacu ya RNC kugira ngo demokarasi zire muri ibyo ngibyo byose bimaze kuboneka nta kuntu wavuga demokarasi atari mu bwisanzure ntabwo bibaho none se ubwo bwisanzure urabona hehe bwana Serge ninde muntu wisanzura muri kiriya gihugu uretse umuntu umwe wenyine gusa Kagame ukuntu birwa bajyanisha se bakoresha ibintu byose bishoboye kugira ngo batandukanye amoko y'abanyarwanda kugira ngo batandukanye abanyarwanda bose n'ingeri zose kugira ngo bahore umwijyane babone uko bakomeza kuvuga nitwe tubafitiye urufunguzo rw'amahoro nitwe tugize intambara bahozamo abaturage ubwo ndimo kwerekana ko biriya bitatu byose nta bihari ni ukuvuga rero ko demokarasi idashoboka demokarasi ntishoboka igihe cyose hari umuntu umwe igitekerezo cy'umuntu umwe wa muti umwe wifashe utegira inama wigira gusara gusa igihe cyose humva hayobora umuntu umwe akaba ari we ugira ibintu byose ubitunga burya n'umwami kera ntabwo yagiraga ibintu byose ntabwo yabikusanyaga nk'uko Kagame abikusanya nk'isiha umwami yarabirebereraga akaba yabihamo abantu bakazamo ariko Kagame we ni ukubitsindagira akabishyira mu mwobo agafata igitebo agashyiraho isuka agashyiraho telefone agashyiraho ibipfundikizo agashyiraho ikiringiti agashyiraho ikanya agashyiraho amafaranga agashyiraho intumbi z'abantu bishe byose akabika akabigira ibintu byose bikaba ibye bwana serije urabona ibyo barimo gutegura ariya bivuze neza barimo gutegura ukuntu hazongera kwiyamamaza mu 2024 koko imyaka igiye kuba ingahe
komerede pimake kubera iki iyo sene bigomba gukinwa Kagame aterwa ubwoba n'iki ko ataramutse atabikoze wenda 2024 atabasha kugeraho kuko nta matora aba mu Rwanda turabizi kubera iki iri exercice igomba gukorwa kandi abanyarwanda babizi bati n'ubundi ni tactique nyine urimo gukoresha ariko ntabwo ari ngombwa ko basakaza ayo mafaranga bajya muri uwo mwitozo bazi kudahari
sinzi uko bivuga mu gifaransa ngo meme la femme la plus moche du monde n'umugore mubi waba ari igitegwajoro ari mubi cyane iyo agiye kujya mu misarabanza atereba mu ndorerwamo ntacyaba ari buhindure ariko ko yiyashyira ko nta kibazo afite kugira ngo agende arebye kubwiza Kagame nawe arashaka ko yumva arashaka kwitrankiriza ni ukwitera ikinya cyo kumva ko hari ikintu cyaba cyageze mu mucyo hariya nta muntu n'umwe wenda kumufata mu muhoga mubwira ati ko wiyamamaje mu 2024 kubera ko ni igitugu yarakemeye ariko agomba kwitera uburashi agomba kwirebera mu ndorerwamo yumve ko yabigirije mu mucyo we nicyo kurwana nacyo ikindi aragira ngo arebe icyo yabesha baba lobbyiste be ati mwarabibonye ko ibintu byagiye muri prosesi normali abaturage banzaniye uduseke ntabwo nari kubyanga n'ejo bundi rero urabona ukuntu abantu batangiye za atoriye batangiye amanama sitore tarimo arabari imbere abaturage bamubajije ibyo nibyashaka kugira ngo bimuhe amahoro burya n'ubwo ari umwicanyi n'ubwo yaba ameze ati hari akantu k'agatima ashobora kugira akavuga ati ibiryo bya Nelisoni kurushaho bigatuma nsinzira nabi ni kimwe n'uko abantu bamujya imbere bakavuga ko yazanye amahoro bakavuga ko y'amajyambere ari ibitangaza kandi ari umuhanda umwe ukubuye ari amazu atarimo abantu ayo mazu ashashagira atarimo abantu mu gihe mu Bugesera mu gihe mu Ruhengeri abantu bose barimo kwicwa n'amavunja abana bishwe n'imidari amashuri nta mwarimu yambaye ipantaro y'ikiremo nta terambere na rimwe riri mu Rwanda abaturage barasubiye kuvoma amazi barimo kuribwa n'ingona barimo guhuriramo n'imvubu mu migezi bwana Serge ibi byose ni ukugira ngo abone ibyo abesha abantu ariko no kugira ngo yitere ikinya yumve ko hari ikintu cyagiye mu murongo kandi kari normali no kugira ngo abesha abashobora kubeshya kabyenshiri b'abaturage bazavuge bati kizigenza wacu ibintu ibyo byose biba binyuze mu mucyo nta kintu na kimwe kiboretse ibingibi bagomba kubikora yumva nta kundi yabigenza mpese ibiri ni na kimwe n'uko azakora amatora ayo mafaranga we ukunda guhunika amafaranga no kuba atazamenya n'icyo azayakoresha ayo ngayo yo kuzakoresha amatora yari akwiye nayo kuyakubita iposhe nk'uko arimo gukubita umufuka amafaranga arimo kwiba abaturage arimo kugurisha ibya bamporanye n'abandi bose nayo agahita yanyuze y'ubusama akajyana muri Panama Papers aho kugira ngo ajye kuyapfusha ubusa ngo haraba amatora aho Biruta azajya kwiyamamaza akavuga ati ijwi ryanjye ndihaye Kagame ati na PSD yose yahaye Kagame ayo se ni amatora nyabakiza na Serge ntabwo amatora nyayo kandi ibyo bintu byumvikane neza amatora nyayo ntashobora kuba mu kavuyo nka kariya kandi amatora nyayo ntabwo ariyo ushobora no gukora amatora nyayo ameza ati ariko nta demokarasi ihari kubera demokarasi ntabwo bivuga amatora gusa ni agace gatoya ahantu hatari ubwisanzure aho umuntu ari buvuga ikintu ari buvuga iki ukuri yabonye ntakuzire ntakwicirwe abe ntibamukurikire ngo afungwe n'abe babizire iyo nta demokarasi yabihari demokarasi itazatuma aho umuntu atekereza rigoma akaba yagira icyo ahimba kikaba cyagirira akamaro abaturage aho umuntu agomba kugira igitekerezo kimwe n'icya FPR rega bana serije byose ntago ntagari ibintu ntagari ibintu bahimba babantu bari yabagabo nubwo badakwijwe zina ry'abagabo afite ibitabo basoma bo batitori taremara na bati bose ibingibi nagira ngo ngubwire ku Rwanda rugeze aho uburayi bwari bugeze mu kinyejana cya 14 aho umuntu wese yagombaga gutekereza ntabwo yagombaga gutekereza andeoro ya kiliziya n'ubwami ariko n'ubwami nabwo bwagombaga gutekereza muri nka kiliziya nta kindi gitabo cyashoboraga gusomwa uretse igitabo cya bibiliya nta bindi bitabo byagombaga kwandikwa biteditinzwe na kiliziya kugira ngo irebe niba nta kintu gitandukanye n'ijambo ry'imana riri mu gitabo cyera ibi rero FPR irimo kwitwara nk'iyo kiliziya yayo muri mu 1400 aho umuntu wese nta muntu n'umwe washoboraga kwandika igitabo ngo acyandike kitanyuze aho ngaho nta muntu n'umwe washobora kuzana igitekerezo gishyashya cyangwa ngo uvumbure Newton wavumbuye relativite ya yagize ingorane zo kugira ngo azasobanure ibintu bye asobanure ko isi izenguruka cyangwa ko isi ifite urukuruzi kubera ko ntabwo ariko byari byanditse muri bibiliya ibi rero muri FPR ni ibyo ngibyo niba utemera ko Kagame ari umucunguzi w'u Rwanda niba utemera ko u Rwanda rwabayeho kuva FPR ije ubwo uri igipinga ukwiye kwicwa ntabwo uri umuntu muzima iyi la pensée unique ntabwo ihuye na demokarasi ibyo kumva ko tugomba kumva ko buri muntu wese agomba kumva ko Kagame yahagaritse genocide kandi ahubwo ari wowe wakomye imbarutso yo kugira ngo genocide ibe ibyo bintu twese tukagomba kubitekerereza kimwe ntihagire umuntu ugira igitekerezo gitandukanye n'icya FPR bigomba kurangira kubera ko iyo demokarasi bari mu gukangisha barabona ko n'abandi batangiye kubivumbura ni nayo mpamvu barimo gukoresha uko bashoboye bagatera ubwoba bakandika ibintu bitavugwa aho barimo kugereranya Osama Bin Laden wa undi wari wundirije Osama Bin Laden Amerika yishe bamugereranyije na Rusesabagina ngo Amerika irimo kujya kwica abateroriste bahiye ikaza kuzuza gutegeka gufungura abacu abateroriste bacu ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza ko harimo ngira ngo no na enervoma batangiye ngira ngo pressure yatangiye gukora hano uburebye ukuntu barimo kwitwara n'ibitabapfu barimo kugenda bata ibyo byo titori taramara yagiye kwigisha kandi wa mugani urumva na Abudelkarimu yatubwiye ko yasha nawe ari impamvu zo kugira ngo ave ku gatebe ntabwo ari urukundo rwo kuvuga ngo ni demokarasi azi icyo ari cyo uriya mugabo niyo yaba yarabaye mu Rwanda kandi ndabizi ko yabaye i Burayi yabaye mu Bufaransa ntabwo ari we wakagiye kugoreka ngo yigishe demokarasi yigishe igitandukanye cya demokarasi nabivuze neza niba demokarasi ari urumuri FPR irimo kwerekana umwijima wa saa 8 z'ijoro kandi mu gihe cy'ituma nibwo umwijima aba ari mubi niwo barimo kwerekana bavuga ko ari demokarasi niba demokarasi ari umweru bo barimo kwerekana umukara niba demokarasi ari ahantu hashyushye bo barimo kwerekana ubutita donc nta demokarasi izigera iba mu Rwanda igihe cyose FPR na Kagame bahari nta na rimwe demokarasi zazanwa n'abantu bakunda igihugu bagitekerereza batari babakubira kunda zabo ahubwo batekereza bati abana bacu n'abuzukuruza bacu bazabaho bate mu bumwe no mu bwumvikane no muri iyo demokarasi naho niba ukora ibizakugarukiraho byonyine kugira ngo asigaye uvuga uti rucitse nambutse njyewe ndipfiriye ariko abana banjye sindahumba shize iyo nta demokarasi ahubwo ni ukwahura igihugu ni ukuroha igihugu muri rwa rwobo bavugaga Rwabayanga niba ngira ngo rutari rwana harenga sinzi niba rutari rwana harenga ngiye kubwanjye mbona rwarageze munsi y'urwobo Rwabayanga ibyo rero abavuga ko FPR ifite aho yavanye u Rwanda ikaba ifite aho rugejeje yes yaruvanye ku manga none rugejeje mu mwobo hafi cyane kuzimu iyo demokarasi bavuga rero ntayo nibategereza ahubwo nibadukubita ingabo mu bitugu tuvaneho ababanzi b'igihugu tuzane abantu bakunda igihugu habeho ubuyobozi bureberera abaturage nibwo bwonyine bushobora kuzazana demokarasi bwa Serge Rakosi
Wakoze cyane epimake nawe ku magambo meza usobanuye hari uravuga uti pressure ni cya gitutu nyine avuga barimo kumwotsa kandi nawe arabyibonera ahubwo nyine ni naho umuntu yibaza ati twemere ko turi kuri dictatorship ya Kagame magingo ku butegetsi nyine bwa Kagame budukandamije ariko si ubundi abanyarwanda ndavuga abitwa ko bari muri politiki nyarwanda magingo ya bo ubona ko bumva demokarasi ari cyo nindi sije tuzagaruka mu bindi bihe biri imbere kuko iminota yaturangira tuba twihaye ariko hatabikwiye kubaho yo kumva yuko dukwiye no kwisoma tukavuga tuti ku bantu tuza muri politike ese demokarasi turayumva koko ese iyo mvuze ngo uko ntekereza ibintu niyo demokarasi nayo navuga kuko mbibona bitandukanye n'ibyawe tukaba twabipfa tugashwana aya mashyaka ari hano hanze ya opozisiyo avuka buri munsi cyangwa abantu bashinga amasosiyete atandukanye yabo ngo uko bafite uko babyumva ni uburenganzira bwabo ariko si abanyarwanda bavuga bati kuki mudakorera hamwe nabo ni uburenganzira bwabo none si buri munyarwanda wese uzashinga ishyaka rigiye wa mugani kugira ngo bibe demokarasi miliyoni 16 zashinga amashyaka kugira ngo ibe ari demokarasi nkeka ko dukwiye kuzakora ikindi kiganiro kireba demokarasi wa mugani kuko nta wabuza abantu gukora ibikorwa byabo uko babyifuza ariko nawe tukavuga tuti hari imirongo migari nyine nk'uko mwatanye mubivuga ibikwiye kugenderwaho kugira ngo abantu bahabwe iyo opportunity yo kujya muri scene ya politique bakaba bagaragariza umurongo rubanda n'abaturage kugira ngo babashe kwigobotora ubutegetsi bubi nk'ubwa FPR iyo si tuzagaruka muri ibiganiro byacu bita nagira ngo dusoze rero comrade epimake niba ari cyo wasorezaho kuko ndahitangira ko ari ubundi dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi niba ari ubutumwa wasorezaho nkaba nagushimiye ko twabanye umunsi
urakoze bwana Serije urangirije udomye ku kantu keza nanjye ariko reka ndangirizeho kandi tuzabyibuke tuzabikoremo ikiganiro kimbitse rwose ntabwo demokarasi ishoboka mu gihe cyose nta realisme gushyira mu gaciro abantu mu gihe cyose badashobora gushyira mu gaciro mbwira ukuntu wakumva kurimo gukontribuwa kuri demokarasi wifuriza abanyarwanda uri umuntu umwe mu ishyaka ryawe wenyine iyo demokarasi ibaho bwana Serge iyo uwo muntu uri mu ishyaka ari we wenyine yewe n'umugore atari muri iryo shyaka akaba yumva uwo muntu azatinya gukora ya matora y'igishyimbo kimwe ku ntara akajya kugitoranya urabona hari za sosiyete sivile nyinshi hari amashyirahamwe menshi ntawe babuze gushinga ishyirahamwe nta muntu babuze gushinga ishyaka ariko se ishyirahamwe uranigira niba hari ikintu genda niba ubona ibitekerezo byawe ugenda kujyana na biriya kuki utagenda ngo mwumvikane mugire impaka noneho ibintu mubigorere mukorere hamwe bwana Serije gukorera hamwe turabyemera rwose ni nayo mpamvu ariko nibyo bindi nakubwiraga niba umuntu yumva demokarasi we iwe ari umukara kandi nzi ko demokarasi ari umweru uwo muntu tuzavuga niki niba umuntu yumva ko atajya mu ishyaka atari tegetse uwo muntu twavuga niki koko atari yo donc umuntu akaba yumva ko ibintu bizatungana ari uko ayoboye ishyaka ari uko abantu bashyize hamwe ibyo bintu bashyize hamwe nabyo akabiyobora okwa uri iki utandukaniye na Kagame wumva umeze gutyo ibyo byose rero ni ibintu tugomba kuzagira hagomba abantu badafite ubunebwe bwo gutekereza hagomba abantu bashyira mu gaciro bagashyira mu kuri bakavuga bati dore n'abandi bantu hari umuganda wabo kuvuga ngo ndabanyamwigendaho mbe nyakamwe ngo ibintu bizakunde ni uburenganzira bwawe ariko ntacyo bimaze bwana Serije ibyo bintu tuzabiganiraho nagira ngo ntagirize kurakoze
urakoze cyane epimake unabivuze neza niyo mpamvu bamwinshi bavuga bati abenshi tubona ari abantu bakora kritiki ntabwo ari abantu bafite umuhamagaro wa politike ntabwo ari abopoza ahubwo ni abantu bikorera kritike batujora cyangwa bajora abandi ubwo ni ibitekerezo byamba ntambutsa by'abantu batwandikira comrade Ali Abdulkarim mu gusoza mu gihe kigufi cyane cy'iminota turangiranye nawe twaganiriye ku ngingo ebyiri z'ingenzi twahereye kuri iriya raporo irimo kuvugwa ishinzwe ingabo z'u Rwanda muri Congo dushoreje no kuri iyo demokarasi ariko iyo demokarasi ndumva tuzayigarukaho kuko natwe tukisuzuma muri twebwe twitwa ko turi mu mpinduramatwara dushaka impinduramatwara ariko usanga dushyira imbere inyungu zacu bwite tuba twibonamo noneho ejo sandara ntibitere umutaru ukavuga uti nuko bariya tumva demokarasi nuko bariya baharanira uburenganzira bwa bariya badaha agaciro bariya na bariya murabibona murebe ama YouTube channel ari hano hanze yitwa ko ari abantu bari muri politiki bashakira neza abanyarwanda ariko bahindutse abantu bakora kritike ugasanga rero hari aspect y'umuhamagaro politiki iburamo bimeze nkaho byabaye so busy ni butatwite wa mugani uko babikoresha abanyarwanda baravuga bati ubona nta muhamagaro politiki ufite ije muri ryanyu du summarizing kuri iki kiganiro
Serge urakoze cyane ansoze ngushimira cyane nshimira comrade Etienne again hanyuma nashimira Timothy kubisobanura tanze byiza cyane bya demokarasi ariko nshimangira ibyo avuze twebwe mu Rwanda impamvu twatekereje cyane tugashingira politika y'urunyarwanda ideologie y'urunyarwanda kuri ibyo bintu bitatu ubwisanzure Serge usubiza kubyo uvuze ibyo ngibyo abantu reka bavuge reka bite harya ngo nabatwitsi reka bite ngo ne ibiki n'ubwisanzure bwabo igikuru gitandukanya abo bantu bose n'ibiki ni kumenya nibande bagendera ku kintu mu cyongereza bita principle sinzi mu kinyarwanda uko babyita kufite principle ugenderaho zigaragara
amahame
ushobora gusobanura ushobora guhagarara anyura muri test anyura mu gihe cyose ntuhinduke ntugire ngo umuntu ari principle arahinduka arabeshya niwo mwijima epimati yakubwiye niyo demokarasi y'umwijima ubeshya abantu ngo ni ibikandi atari ibingibi kandi agomba kuba ari tested utanga ingero uti ahangaha byarakoze nk'uko ubona nk'ubwira tutanga ingero za South Africa tugatanga ingero za Northern Ireland tugatanga ingero za Japan tugatanga ingero za Cuba Japan igihe cya Hiroshima ko iva muri ako kagari yaguye isi yose yariko komatanyirije cyatumye Japan itera imbere ariko bagiye bafata n'urunana na demokarasi nakubwiye umuyobozi Prime Minister utegetse igihe kinini cyane wategetse igihe kinini cyane Japan ntabwo yarengeje imyaka 12 niwe uriya Abe barutse kurasa ari ku muhanda arimo campaigning so Serge n'abanyarwanda badukurikiye twebwe twarabitekerejeho cyane kandi tubikomeyeho ku bwisanzure mbere na mbere abantu bagomba kugira ubwisanzure bwabo ari ku bumwe bw'abanyarwanda ariyo kingiro niho ruzingiye nitumara kumenya ubwo bumwe bw'abanyarwanda kandi tukabusigasira kandi tukaguma tubuharanira mu buryo buri principle iri kiriya buri muntu azi buri muntu abona ariko tunashobora no gusobanura impamvu buri ngombwa twereka ibyiza byabwo twerekana danger iri mu byo tugize nk'ibyo twatangiye dusobanura niyo mu babonye ntangenza muri contribution yanjye mu kiganiro cya mbere navuze ibintu byo kuvangura abanyarwanda aho kugira ngo tubunge tukabavangura ngo bani intera hamwe aba niyo bani ni ibintu tugomba ni twebwe mu Rwanda ibyo ni sakirirego umunyarwanda n'umwe nta wigeze atoranya ngo avuke ari umuhutu ngo atoranya avuke yuko ari umututsi ngo atoranya avuke ari umuhutu amina ari umutwa cyangwa atoranya avuke yuko ava ku babyeyi bamubonaye mu kuko ari atatu tugomba rero kubyubaha ahubwo rikaba ishingiro ryo kugira ngo ubwo bintu bimwe na bike biba bidahuze biduhuze iba serije nshobora guhura gukora n'abadamu tugashyira hamwe n'abadamu tugateza imbere abadamu tugateza imbere urubyiruko tugateza imbere biki tugenda ntitubivuge mu magambo tubishyira mu bikorwa kuki tutakorana n'abandi bantu ngo kuko ngo wenda twishyizemo ubwenge bwacu muri psychology yacu twishyizemo yuko abangaba tutagomba gukorana cyangwa ntawe duhuriye niba ushobora gukorana n'umuzungu kuki ntakorana n'umunyarwanda njya kuri tebe imwe ku mezi imwe nkagana n'umuzungu tugakora gahunda project ikanyuramo ikajya kuki ntakorana n'umunyarwanda aho ngaho rero niho tugomba kwicyarenginga kandi birashoboka kandi birakora n'ahandi ugata nizo principle nimo kuvuga zigenderwa za nyazo za equality principle ya equality itangirira kuri principle y'ubumwe kubaha buri muntu wese buri muntu akagira amahirwe angana n'ayundi ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane niyo politiki nyayo isobanutse iri kiri ariko niyo yoshingiro nk'uko tubivuze bya demokarasi ikindi ni ubwo bwisanzure iyo umuntu yisanzuye ukamuha akagenda agakurikira amategeko yayarenga ukaba wamurega bikanyura mu mategeko naye mategeko agakora ibyo akora hakabaho rule of law ntihabeho gutegekesha itegeko ahubwo akabaho hakabaho ntuza rule of law hakabaho gutegeka ukurikije amategeko ntihabeho gutegeka gutegekesha amategeko ahubwo ugategeka aho gukurikije amategeko n'abarimo kuyoborwa bakamenya amategeko bakayasobanura ariko bakayagiramo n'umuruhare bakagira uruhare no kuyashyiramo binyuze muri pararoma cyangwa muri ba rubanda bazaba batoye ngo bajye muri pararoma hakaba rero n'abacamanza bigenga banyura hagati ibyo bintu serije ni ibintu ubundi byoroshye cyane ariko sinzi impamvu tutumva ko ari ingenzi cyane aribyo bizatuvana ukangaratse bugatira imbere mu nyungu rero twarabyemeje turisanzura turubahana nubwo umuntu yaba urugero ni nk'abantu bavuye mu ihuriro turabubaha tuzi yuko bashyizeho itafari tuzi yuko wenda bananiwe n'izo principle bakagenda ariko byanze bikunze n'abanyarwanda byanze bikunze aribyo tuzakorana nabo ntabwo dushobora rero kugenda duharabikana icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane serije ikindi cya kabiri tugomba kwigira ku bandi baduteye imbere rule of thumb umudesigner wa mbere urushaho kudesigninga arakubwira ngo iyo ufite ikintu utangiriraho kuki ugomba gukora kuki ugomba kujya gushaka ikindi gishya niba hari sketch hari ikintu ushobora kugira bari icyo utangiriraho hanyuma ukimproving kuza rero ukavuga ngo demokarasi yacu iratandukanye ntabwo bariya bafite iyabo natwe dufite iyacu ibyo ntabwo uba uri designer mwiza ubwo ni ubuswa kwibona ni ubwenge buke umunyabwenge arebera ku by'abandi ahubwo akayimpurovinga turi muri example njye nkunda guha abantu niya interineti serije interineti abantu bagiye buri umwe ashyiraho itafari imwe undi ashyiraho itafari imwe buri umwe yimpurovinga iby'abandi yimpurovinga iby'abandi akagira ikindi indi rugero nkunda guha abantu nurwa selifoni telefoni mfata na mobayiro foni urebe aho imaze kugera byatewe n'iki umwe ashyiraho kamwe undi akagira kandi undi akagira kandi ukagenda uyimpuruvinga iby'abandi ariko ukaguma ari selifoni de konsepti ni selifoni ni convergence ya multimedia ntabwo ujya kuvuga ngo ngewe ibyanjye ntabwo ariko bimeze ntabwo niyo ntabwo yaba atakibaye demokarasi aba ari ikindi kintu aba ari wa mwijima epimaki avuze umucyo aba ari umucyo ntabwo ushobora umucyo ntabwo ushobora kwita umwijima aba ari umwijima ushobora kwita umucyo kandi ntabwo bihurira so iyo ari demokarasi yaba ari muri Amerika yaba ari muri China yaba ari muri Japan yaba ari abari demokarasi period kandi igikendererwa cya demokarasi icyo ari cyo cyose kugira ngo uhe abuyobora cyangwa abaturage bawe uburenganzira bwo kwisanzura uburenganzira bw'ibintu byabo ntabwo ufite abantu bakangondo bamaze imyaka igera muri itanu irenga itanu bataka ngo ufite abantu barimo gusenyera cyangwa barimo kugurisha ibintu byabo cyamunara ukaba udafite umuntu wavuga ngo uyu ni umunyarwanda w'umukire w'umwimerere kuko ukagira umuntu umwe gusa ari usahura abantu abambura ibintu byabo ntabwo yari demokarasi ikinyu ntabwo ari igihugu icyo ngicyo aba ari ikindi kintu umuntu atamenya uko yita cyangwa utamenya uko agira u Rwanda rero ni igihugu tugomba kurubogora we have to save our country tugomba gutabara igihugu cyacu tukumva yuko ibyo bintu ari ingenzi cyane ariko tukabisobanura twemye
kurugangahura
twemye ntitubigize isoni serije ibintu byo kwita abantu bamwe ngo ibyo urimo kuvuga muri opposition ryo wumva ngo bamwe ngo ni abavantara ngo abangaba n'interahamwe ngo abangaba sinzi ni RPR aba ni ibiki umunyarwanda ni umunyarwanda mbere na mbere ni umunyarwanda ibindi bisigaye ni superficial tugomba kuguma rero kuri principle iyo na concept iyo ngiyo mu magambo make rero tuvuze byinshi serije twavuze yuko tugomba kurwanya ibintu bivangura abanyarwanda bamwe babita interahamwe abandi babita ngo abana ba FPR abandi ngo abana n'abavantara abandi ngo abana ibingibi ibyo tugomba kubirwanya twivuye inyuma ariko icyo tugamije ari ukugira iki ngo dushyire abanyarwanda bose bumve bose yuko ari umuntu umwe twumve yuko igihugu cyacu ari kimwe kandi twese tugifite uburenganzira bungana nta n'umwe wavutse arusha undi cyane cyane ubwo tutagifite n'ubwami kuko ntawavukanye imbuto Kagame rero nawe ni umunyarwanda nkatwe nkawe serije nk'undi muntu uwo ari we wese agomba rero no gukisha make akumvikana n'abanyarwanda icyo ni cyambere cyakabiri tugomba guha abanyarwanda ubwisanzure ntuzira icyo ubitekerezo byawe ntuzira uko wavuze n'iryo shingiro rya bw'iterambere n'iryo shingiro rya imagination n'iryo shingiro rya creativity iyo umuntu adreaminz cyane ngo ibyo dream zawe zishyire mu bikorwa ntabwo ushobora gutera imbere so tureke abanyarwanda bisanzure n'iryo shingiro ryo ku dreaming big kuba imaginative kuba creative batera imbere ikisigaye rero tubaha amahoro arambye ibyo bintu bibiri ibyo bizaduhaye amahoro arambye aribyo twebwe ihuriro nyarwanda duhagazeho kandi twiratisha turazi inshinga urakoze cyane Serge wakoze cyane mugire weekend nziza n'abadukurikiye ndabashimira cyane mwakoze
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu urakoze cyane Comrade Pimati na Mushobora dushimire na Comrade Dr. Tere Mutabazi twatangiranye na rero dushoboye ikiganiro cyacu nshuti mwarimu teze amatwi aditahuka mu gihe ni iki cy'umugoroba mwese tubashimire kandi tubasaba gutanga ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo ku buryo twazabyubakira mu biganiro byacu bitaha urugamba rwo gukora abanyarwanda rurakomeje rurimo inzitizi ibyo ntabwo ari ibanga namwe murabyibonera nk'ingingo ya demokarasi dushorejeho hari byinshi nakabaje ariko umunota umwanya ntabwo dukundiye mureke rero dusubikire hamwe tubigaruka mu biganiro byacu bitaha kuko natwe ubwacu dukwiye kwisuzuma tukareba niba koko tutari mu mukino biriya bita showbiz mu Rwanda nyine hari byinshi nandikirwa ariko ntajya nkora komantire ku bizaba ngo mwabone ko mbigarukaho mwakoze cyane mwese twabanye turabakunda abagiye kuryama ijoro ryiza aho mubukeye itondo cyiza mwese nawe ubutaha ibiganiro byacu bizakomeza ejo ku gatandatu mwatureba kuri YouTube live ya Radio Itahuka ndetse no kuri Block Talk Radio mwakoze cyane mwese turabakunda nawe ubutaha
funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye ni kihuriro nyarwanda
weni jiye mwihuriro nyarwanda ndu munyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu rekana ndi nkubitiye ingoma muru Giti doro mono gani huri ronya guanda Erega pora ndevi ruta buga nombe Senindu tarambiwa marira ya baba paka Ziba bura baga boba ba maravira Senindu tarambiwa isifu zazi ya bahanzi Nubonya rusi mbuta jere kwa wijaha Bebe fibini nivinyagi mitungo vizi Bifibini nivinyaga ruwanda
Songa mbele Araye nisi huri ronya guanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huri ronya rwanda Songa mbere Araye nisi huri ronya rwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nisi huri ronya rwanda
Yewe nijiriye mi huri ronya rwanda Izindu munya rwanda zaba mori kire kareka Ababa vandi mwenzaba bwira ngeze ryari Uronda moko kona ubyabageza Reka nkore mu mijya ya gitari nabaraditse umuhutu umutwe umututi va ku giti doro umuntu gani ihuriro nyarwanda uraruta zikuramuka muzageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarari ntere bayimwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenze urugo mu maguru mashyashya
songa mbere araye nisi ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi ihuriro nyarwanda songa mbere araye nisi ihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nisi ihuriro nyarwanda gutumuna urwicyacya se cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa kangaza imisozi izindi umunyarwanda zaba muri kirekareka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa mbere araye nigihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye